Ngiyabonga mnakethe uVale. Sanibona kusihlwa mngani. Kuyinhlanhla kuba lapha kusihlwa. Lesi sikhathi sami sesibili kuba lapha kule Grandway Assembly. Nemnakethu lothandzekako Mark. Nato tonke letisebenti leti letinhle lapha nemaKristu la joinako lavela emabandleni lehlukene. Umnakethu liVale. Futhi ngisandza kubonana nemnakethu lapha lo umngani lomkhulu wemnakethu FF Bosworth. Futhi bekangathi ngisho ukuthi umnakethu Bosworth sowahamba kuyohlangana nenkosi. Ngathi ngiva kwangathi ngidibane na Elisha lowathela emandi etandleni ta Eliya ngesikhathi bebakadze bangesheya. Futhi bekangathi ukuthi umnakethu Bosworth sowahamba kuyohlangana nenkosi. Asane minyaka lengemashumi lasiphohlongo nakune budzala. Manje ngifuna kubingelela abafo loqhume elucungweni kusihlwa even lonke kusuka le eCalifornia kuya eNew York naseTexas nasenhla etingcenyeni letehlukene tesive kusuka eMaine kuya eCalifornia. Ngako sinene luhlelo lokuchuma letincingo loko kube sibusiso lesikhulu futhi manje siyaqondza ngemngani wethu lolungile umnakethu Peregrine kuthi bane nensinjana lencane letsite lelusito labangayibeka esigujini samabona kudze wakho futhi ingeke ibe selicungweni kuphela kodwa nje iyodlala esigujini samabona kudze wakho ngco futhi bayabuka mayelana nayo manje. Futhi tsatse makhi ngiyajabula ukubona ubukeka uphilile uhlethi lapha kuogani kusihlwa nalabanengi bebangani bami lengibabonako labavela endasi eSierra Vista nemnakethu Borders noma umnakethu Robertson njalo lovela eIndiana labanengi. Ngifuna kusho kuba for enhla ethabanekeli kusihlwa kubukeka kwangathi ihalf yabo ilapha endasi nalabavela ethabanekeli eJeffersonville. Naku umngani wami enhla lapha ya umnakethu Khune lenishaye mayelana naye kuphathelene naloko kugula. Sicelo ngiya kukhulekela mnakethu Khune bani nekukholwa nje ungakhathateki kutolunga. Nasendasi yongena eTexas mnakethu Blair uma ulalele kusihlwa mnakethu khumbula loku nje lo nkulunkulu lo wakuphumelelisa kwekucala angakuphumelelisa kwesibili futhi siyakholwa ukuthi nkulunkulu utokupha loku. Futhi ungathathi emanga adevele nganoma yini ukhumbule nje ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu futhi kukhona futhi uhlala anguye itolo namhlanje phakathi futhi siyamthanda futhi siyamkholwa futhi siyakukhulekela ngoba bonke bebangani bethu eCalifornia umnakethu Messiah nabo enhla lapha eArizona letinengi letinye tindzawo eFenix nemnakethu Williams nani nonke nicunyiwe etulu lapho kusihlwa ndzawo tonke siyabonga impela nasendasi eGeorgia futhi sibonga impela ngani nonke inkosi nibusise. Ninekuthi vela kwekwemukeleka kwangempela lapha kusihlwa kuleli bandla lelihle iAssembly of God lapha eGrantway nanemnakethu Mark umngani wami lolungile. Nkulunkulu umbusisile umnakethu Mark. Ngiyakhumbula ngalesinye sikhathi eCanada ukuthi beka ngangigibele emuva ngendledlana semaphandleni ngisehashini emuva le emahlathini nemoya loyingcwele wakhuluma kimi ukuthi ngehle bese ngikhulekela umnakethu Mark. Futhi ngaleso sikhathi beka sesimeni lesibucayile siphuthumako nenkosi yamphilisa futhi ngako ngiyabonga kakhulu ngaloko. Nekubuthana lapha kusihla kanye naye utokhonda inkosi kuleli qiniso lelihle. Indvodza lehleti langembili emva kwami yathi angiboni ukuthi uyangathi yathi wake wangigibelisa ngingilocela kugijeliswa futhi angathi ndzawana tsite enhla eBoston noma ndzawana tsite eDetroit ngicela kugijeliswa. Ngase ngithi yeboke ngiyavama kuniketha lusito uma ngikhona kulabo labadzingako futhi ngako kusihlwa sonke singilabadzingako futhi sikhulekela ukuthi uNkulunkulu utosipha sandla kusihlwa selusito setibusiso nesemusa wakhe nesihawu. Manje ngithi nje kukuthanda ukukhuluma isikhathi lesithe kodwa ngitoyetama ukuthi ngingakwendi lokho kusihlwa ngoba bantu enhla eOhio basanza kushaya ngosikathi Downs neliqembu enhla lapho umnakethu Makini nemnakethu Brown nabo bonke bachume ngeOhio Sinithumela kubingelela nani. Sesihambile isikhathi enhla eNew York. Futhi ngicabanga ukuthi cishe sekuyinsimbi yelishumi nakunye noma yelishumi nakubili ngqo. Ngalesikhathi lesi eNew York, nemabandla ayafika futhi alinze kwathe kwaba nguleli hora. Entela inkonzo nje. Siyabonga nalabo bangani labahle kujikeleta tindzawo tonke. Manje ngaphambi kwekuthi sivule livi ase sikhulume nemqalisi nje umzuzwana sisakhothamisa tinhloko tethu. Babe lo sezulwini lothandzekako si inhlitiyo tethu tijabule ngalokwecile ngenxa yenhlanhla lesinayo yekuthi sibe ngulabaphilile lapha kusihlwa futhi sibuthene ndzawonye nebantu bakho. Labantu futhi lesikholwa ukuthi batophila nabo kuze kube phakathi. Manje sinekuphila lokuphakathi ngoba wanikela ngendvodzana yakho letelwe yodwa kuthi ngulowo nalowo lokholwa ngiyo angabhubhi kodwa abe nekuphila lokuphakathi. Eluhambeni lwesihambi lwayo lapha emhlabeni yasifundzisa kuthi loyo lovala ivi lami akholwe ngilongithumile unekuphila lokuphakathi futhi akayi ekwahlulelweni kepha sewendlulile ekufeni wangena ekuphileni ngoba sikholwe endvodzaneni yaNkulunkulu letelwe yodwa. Sikubonga kakhulu kanjani ngalomsindisi lomkhulu kuthi siyakhuleka kusihlwa kuthi bukhona bakhe lobukhulu kutosi busisa kakhulu sinza wonye lapha njengoba sifunda ngelivi lakhe futhi sikhulume ngalo akuthi umoya loyingcwele uthathe lokho kuye enhlitweni ngayinye esiven sonke ngosi noma ngukuphi lapho bantu babuthene khona. Busisa labanye bafundisi labasepulpiti. Siyakhuleka babe kuthi utobusisa le Grantway Assembly, umelusi wayo, umkakhe, bantwana bakhe, emadikoni, emagonsa nalo lonke libhodi. Futhi babe sinza wonye kwangathi singasebenzela umbuso waNkulunkulu kusekhona kukhanya lokwenele kuthi sibone kuthi sijikeleta ngakuphi ngoba lihora liyeda lapho kungekho muntu longasebenza. Futhi babe sisenale nhlanhla kwangathi singonga sikhathi ngozi kwangathi thine lokho siphiwe kona philisa labagulako nalaba sihlaselekile even lonke kwangathi bukhona baNkulunkulu bungevakala kulo lonke lufa nelikona lesive kusihlwa. Siyaqonza ukuthi kwehlulela kuyagadla, kuchekeka kwemhlaba lokukhulu kuyangena, nesive siyachachatela, nekutamatama kwemhlaba etindzaweni letehlukene. Into letinkulu temlandvo lesivile ngato etinsukwini letendlulile, tekwehlulela ngeliBhayibheli, futhi siyakubona kuphindzeka futhi namuhla. Siprofetho sithi njengoba kwakunjalo etinsukwini kaNowa yaba njalo ekufikeni kwendvodzana yemuntu njengoba kwakunjalo etinsukwini kaLoti uyoba njalo ekufikeni kwendvodzana yemuntu futhi siyakubona kwendeka manje inhlitiyo yomuntu tehluleka kudideka kwesikhathi ukhathateka emkhathini wetive. NkuluNkulu siyathi sisesikhathini sekugcina. Sisithe ngosi kuthi sithathe umlayeto uye kulolonke lufa nelikhona kuwo wonke umntana lomisele ekuphileni. Siphe kona ngosi sikucela egameni la Jesu. Amen. Ngosi busisa kufundwa manje kwelivi lakhe. Manje labanengi benu bayathanda ukuthi nje kuthi babuke eBhayibhelini lapho umfundisi afunda khona. Futhi ngifuna kufunda kusihlwa lambadlwana emavesi lamathathu etihlabelelweni. Sihlabelelo 42 indlela nje yekuba nesihloko futhi nginemibhalo lebhalwe lapha futhi ngifuna ukuthathisela kuyo uma ngingakhona lapho sisachubeka emizuzwini lembalwa lelandzelako ukukhuluma ngalesifundo. Lesihlabelelo saDavide. Davide wabhala tihlabelelo. Manje nisavula ngingahle ngisho lokho bantu labanengi bathi yeboke ngabe tihlabelelo tiphefumulelwe na impela tiphefumulelwe. Ti noma yini le kuleli Bhayibheli iphefumulelwe noma ngabe ngumlandvo noma ngabe dingoma noma ngabe yini kuphefumulelwe. Jesu wathi anifundzanga yini kutsi Davide wathini etihlabelelweni na? Manje ke ngiyacabanga ngihlabelele ukusobala tingoma futhi nangabe tingoma tiphefumulelwe nguNkulunkulu lo ukuthi ngikholwa ukuthi tiphefumulelwe kanjalo desi prophet of futhi ngethemba ukuthi ngimele lolo suku lapho leliculo selifezeka kutoba nemhlangano emoyeni kuloko lokumnanzi lokumnanzi emva kwesikhashana ngitohlangana nani uthi nginibingelele laphaya kulelo khaya ngaleya kwesibhakabhaka uhlabela lokunjelo kwake kwevakala lokwake kweviwa dindlebe talaba sathokufa uyoba inkathi imulo ngiyamemetela nenzotsana yaNkulunkulu lucobo iyoba nguleholako kulowo mhlangano emoyeni oh ngifuna kuba lapho ngaleso sikhathi manje sihlabelelo semashumi lamane nakubili Njengendluzele ilangathelela imifula yemandi kanjalo umphefumulo wami ulangathelela wena oNkulunkulu umphefumulo wami womela uNkulunkulu uNkulunkulu lophilako ngiyofika nini futhi ngibonakale embi kwaNkulunkulu na Tinyembe titami tikudla kwami imini nebusuku lapho kwami ngobe bahlala njalo bathi kimi uphi uNkulunkulu wakho na Ngiyacabanga Davide ekubhaleni lesihlabelelo kufanele ukuthi bekakade akhathathekile futhi ngalokuvamile kubita ukukhathateka kuze kuphume into lenhle lendlula tonke kumuntu bona ngempela kulapho uNkulunkulu ufinyelele lapho sizila khona kudla ikhathi letinengi kuthi sitifake thine endzaweni lengiyona yona kuthi sisuke thine lucobo endleleni futhi ngicabanga ukuthi nesikhathi Davide angena kulethi indzawo leti khona ke waqala kuzindla ngenkosi waqala kucabanga ngaletinto ikhathi letinengi uNkulunkulu usifaka emakoneni lampintshanako lapho sitodzingeka khona sibheke etulu ngaletinye etikhathi size sidzingeke ngisho ukuthi silale ngemhlane wethu esibhedlela noma embedzeni ndzawana tside kuze sibheke etulu ukuthi sibone lapho tibusiso letinkulu taNkulunkulu sivela khona Manje ligama lengifuna ukukhulumela ngisusela kulo kusihlwa ligama linye leliphuma eBhayibhelini futhi lelo litholakala evesini lesibili koma leligama koma bengibuka kusichaza amagama ngesikhathi ngibuka leligama bengicabange ngishumayelo ngalesinye isikhathi lebengishumayela ngayo bomela kuphila futhi ngayikhipha ekuhlabelelweni nayo ngesikhathi Davide athi timiso takho ngiyakholwa Tiligugu kakhulu kimi kwendlula kuphila manje ke bengibuka futhi ngicabanga ngalelo gama koma ngako ngalibuka kusichaza amagama kubona ukuthi lichaza kuthini futhi naku lokushiyo iWebster sifiso lesibuhlungu nawufuna indlo letsite kabi kabi kuze kube buhlungu kuwe manje gugu akusiyo indlo lengesiyo yemvelo koma koma kuyindlo yemvelo Kuyindlo letsite nje kalula uNkulunkulu lasinike yona kude sikhone kusinika sifiso sendlo letsite ngaletinye etikhathi uNkulunkulu une futhi ukunike umbhoshongo wekulawula indlo letsite lehlethi ngekhathi kuwe lelawula letifiso leti letehlukene Nalo koma loku lo mboshongo lolawulako lohleti enhlitiyweni yemuntu kuyindlo letsite uNkulunkulu layinika yena kumecwayisa netifiso lesidzingekile kuye manje kunetinhlobo letimbili letehlukene tekoma kunekoma ngekwemtimba futhi kunekoma futhi ngekwenyama ngitothandza kufunda loku lowashiwo uDavide futhi umphefumulo wami womela uNkulunkulu uNkulunkulu lophilako Hayi kwemlandvo tsite noma lenye indlo letsite lenteka eminyakeni letsite lendlula noma inganekwane letsite leyaxoxwa ngolomnye umuntu kodwa uNkulunkulu lophilako uNkulunkulu lohlala khona njalo nemphefumulo wakhe womela loyo uNkulunkulu hayi lenye indlo letsite emlandvo lotsite manje siyathola uNkulunkulu ukunika umbhoshongo lolawulako kukunika tindlo lotidzingako manje lo mbhoshongo lolawulako ngekhathi kuwe ngiwo lokuconzisako nalo koma kugijima kulokho umbhoshongo lolawulako futhi ukutshele ukuthi udzingani
Ngekukhuluma ngekwakamoya umbhoshongo lolawulako emtimbeni nasemphefumulweni futhi kunembhoshongo lolawulako emtimbeni lokutshela sidzingo lesidzingeka emtimbeni wakho futhi silethwa kuwe koma futhi kunembhoshongo lolawulako emphefumulweni wakho lokutshela tindzo tamoya lotidzingako indlo letsite lesemoyeni wakho futhi nawe ngaloku ungasho ukuthi mhloboni ekuphila lekulawulako Uma ungabona ukuthi tifiso takho tiyini konake ungasho ngaloko kuthi nihloboni yendlo letsitele kuwe leledala lesifiso lesilonaso niyabona kunendlo letsitele loyomelako futhi ingakutshela emphefumulweni wakho kuthi lesifiso lesi siyini ngemvelo yaloko malonako ngethemba ukuthi niyakuchonza lokho Kukhona umbhoshongo lolawulako emphefumulo namunye wemtimba futhi umbhoshongo ngamunye ungummemeti wesecwayiso etidzingweni talomunye ngamunye ubita sidzingo saloko ummemeti lamemetela kona uthumela ligagasi lesecwayiso Gwenda sibonelo nje goma kwenyama kwenelisa tifiso lesisemtimbeni Netifiso tamoya netindvo lesemphefumulweni sifiso singuloko futhi tikhathi letinengi leti tilwa todwa siyathola lapho lokuyingathatho lenkulu namuhla kuthi bantu labanengi kakhulu betama kuphila emkhathini waleto difiso letimbili ngoba sinye sato sifisa tindvo tasemhlabeni lelesinye sifisa tindvo tasezulwini Njenga Paula athi akuchaza kuba seRoma besikhombisa livesi lemashumi lamabili nakunye uma ngifuna kwenda lokuhle khonake lokubi kuseJudane uma nitama nike nentekelwa nguloko maKristu na kuthi uma wetama kwenda indlo letsite letsingekile uhambe uyokwenda umtamo wokwenda indlo letsite lenhle bese ke uthola kuthi nango develi ngalapha nangalapha kuthi nje akuqhansule yonke indlo longa Futhi leyo yinto yinye lenhle leyo ngitothanda kusho lokhu kuthe emaKristu athi kuthi uma uqala kwenda indlo letsite futhi kukhona njalo indlo letsite letyama ukuqansula ekuyenteni yende noma kanjani lo ngudeveli lapho etyama ukuvimbela kuthi wende lokho lokungiko Manje tikhathi letinengi ngidibana nebantu lokuthandzako kuba nekwethuka lokuncane uma bathola ukuthi betama kwenda indlo letsite futhi yonke into nje ikuvimbe ngci mhlangothi totimbili bathi kungahle kube bekungesiyo intando yenkosi niyabona na manje ungamvumeli ideveli acambe emanga kuwe kanjalo indlo yekucala ukuthi thola ukuthi ngabe kuyintando yaNkulunkulu noma cha bese kuthi ke uma ufuna kwathi kuthi intando yaNkulunkulu buka eBhayibhelini nayo ke indvo lekubeka lekuqondzisako livi laNkulunkulu bese kuthi ke uma ubona kuthi ku7 laNkulunkulu kuthi wena ukwende njengakuthi sibonelo nje kufuna umbhabhathiso womoya longcwele ikhathi letinengi ngike ngathi tshela kubantu bathi yebo ke ngifuna umoya longcwele futhi nje angakhoni kuwemukela angikholwa kuthi wami sonke sikhathi uma ngiguca ngiyagula futhi ngiyahamba ngiyokhuleka uma ngizila kudla ngiyagula futhi uma ngitama kuhlala busuku bonke ngiyahlala ngetela kakhulu angikhoni nekusuka ngetinyawo tami khumbula loyo ngudeveli ngoba uNkulunkulu uhlose wena ukuthi ube namoya loyingcwele waloyo lothandzako Dikhathi letinengi uyathola uma ukhulekelwa emhlanganweni kuthi uphiliswe ngekwaNkulunkulu bese kuthi ngelilanga lelandzelako uyathola akungabatheki kuthi develi uyokwenda lokho ngalokuphindwe kabili kube kubi nje njengoba bekunjalo phambilini niyabona na Kumbulani loyo nje ngusathane etama ukususa esibusisweni uNkulunkulu lanaso ngawe uyabona na ungamlaleli lo mfo uyabona na sonke sikhathi phokophelela kuyembili ngike ngaba nalokwendeka kimi ngaloko mathudane nje emgwaqweni ngiya eAfrica uma ngake ngaba nanoma ngusiphi sikhathi lapho develi ake wangicinzethela khona kwakubuya eAfrica kulesikhathi lesi lesendlulile kuba ngulomunye wemihlangano lemihle kunayo yonke netikhathi lengake ngaya ngato ngesheya kwetilwandle. Nginato ngiyakholwa into letinenga kakhulu letifezwe ngaleso sikhathi lesincane lenganginaso lapho ngaphandle kweluhambo lwami lokuyodingela unalengake ngakwenda unoma ngusiphi lesinye sikhathi bengisolo ngicabanga ukuthi kuthi lawo mabandla beyangifuni lapho futhi ngifika ngase ngiyathola ukuthi nganginencwadi levela kulomunye kuthi kwakunjalo oh beyangifuni lapho yonke lenhlangano futhi ngathola ukuthi kwakungumuntu munye aneliphepha lelibhalwe ligama nelikheli lelivela enhlanganweni lebelithi asikufuni beyaconze kusho yena nemndeni wakhe niyabona na ngakho ke nangifika lapha ya niyabona nje si lowo kwakunguye nemndeni wakhe futhi kwakungesibo bantu mhlobo ngakho manje yinsimu lenkulu levulelwe thine niyabona ngesikhathi Paula athi uma ngenda lokuhle khona ke bubi busedudane ake uvumele nomncane lophendukile ethe kusihlwa ealtar nzawana thite lapha kuleli thabanekele noma ngaphandle esiveni song futhi khumbula nje kusasa make utokuthukuthela kakhulu kunalake wakuthukuthela babe utocansuka ngalokuphelele nabo bonke bokhewana besikolo nayo yonke into ihamba kabi nje ngoba ngusathane etama ukukuthola ukuthi ujike wetama ukukucosha uphume endleleni uma ngenta lokuhle khona ke bubi busedudane sonke isikhathi manje ake sibuke koma futhi ake sibone ukuthi ngabe ngempela koma kuyinto yemvelo yini ngike ngaba nebantu laba ngitshelako oh angikaze ngikwende ngikholwa ukuthi kukwalabanye bantu nje labafuna kuba ngemaKristu oh cha liphutha lelo kuyinto empeleni lephathelene naso sonke sidalwa lesingumuntu kuliciniso ngempela ngesikhathi sifika kule live etinsukwini tasekuqaleni sathola emandiya lapha nemandiya naloku bekaliheden ngaleso sikhathi beyakhonta lilanga noma indlo letside kuphela nje uma bangumuntu kukhona lokutsite kubo boma kwemvelo kubita uNkulunkulu nzawana tside emuva le emahlathini madhute nje emuva lapho emamayela langemakhulu lamane nemashumi lasiphohlongo kusuka ekusonzeleni lokusedute kakhulu nemphucuko lelincane lidolobha lelincane cishe lebantu labathi ngulungwane letinsathu lasebeira eMozambique sithola bemtsabu lebe bangazange ngisho bangakaze bambone umlungu Ngathola intombatana yemtsabu yayingakagcoki satimphahla noma ngumaphi awo bekachishe angakagcoki lutho futhi yayihlethe etule sihlahleni futhi ngangilandzela umkhondo welibhubezi futhi kwakukhona ngeva into letside njengesidalwa lesingumuntu simemetha kakhulu lentombatana yemtsabu ihlethe etulu lapho inemehlo lamakhulu iphethele uswane futhi lebeyikwesaba leso ngiswana sivikelo sayo kuphela kugibela esihlahleni ibalekela libhubeze ingwe noma indvo letside noma silwane lesitside futhi yayingibonile futhi yeva ukuthi kwakusidalwa lesingumuntu kodwa ngesikhathi ibuka futhi yabona umlungu yayingakaze ibone ngisho namunye empilweni yayo niyabona futhi yethuka yacishe yafa niyabona na kodwa ngesikhathi sithola labo bantu ngisho nakuleso sidzala emuva lapho bebasakhonda ngaphambi kwekuthi sibithele libhubezi lingene bathela imphuphu nguloko labakudlako ecembeni lelincane futhi bashaya andlatabo futhi babita umoya lothite walenye indlo lethite lenkulu labangathi ukuthi ikuphi njengalongwele losibonza noma lokuthite ekatholikeni kubavikela ukuthi bangabulawa ngesikhathi sekuhlasela kwaleli bhubezi niyabona yindvo kuyindvo yemvelo akusiyo indvo lengesiyo yemvelo komela uNkulunkulu kuyindvo yemvelo kuyindvo nje lebe ufanele uyende uNkulunkulu wena ukwende kanjalo futhi akusimuntu lomkhulu etulu empeleni nje kusidalwa lesingumuntu lesejwayelekile akusiko nje lokukhethekile kubantu labathide bathi yebo ke ngibonela abanye abantu baphila impilo yokunqoba kuthi njalo njalo base sicongweni sendlu bathumisa uNkulunkulu ngifisa kwangathi bengingadiva ngaleyo ndlela yebo ke sizathi sekuthi uve ngaleyo ndlela ngoma lokukuwe futhi kuyinto yemvelo nje kwawo wonke umuntu komela uNkulunkulu manje sithothatha lokunye kukwemvelo koma ngiko kucala Ake sithathe sibonelo nje komela emandi njengoba David asho lapha komela emandi komela emandi umtimba udzinga emandi futhi uma ungakunikethi lokho goma utophupha utophelelwa ngemandi emtimbeni futhi uto ungeke uphile uma ungawatholi emandi kuloko goma kucedza lokho goma kwemtimba wemvelo utophupha masinyane ungeke uphile isikhathi lesithe ungaphila isikhathi lesithe ngaphandle kwekudla kunekuthi uphile ngaphandle kwemandla ngoba ungazila kudla tinsuku letingamashumi lamane Jesu wakwenda ngiyacabanga ngaphandle kwekudla kodwa bewungeke ukwende lokho isikhathi lesithe ngaphandle kwemandla bewungavele nje kalula wome ngwa futhi ufe ufanele ube nemandla nekoma lokufikelako ngani kuke kukhombisa ukuthi umtimba udzinga indlo letside yekugcina uphilile umtimba utofanele ube nemandi kuze uhlale uphilile wena ungemaphesenti langemashumi lasiphohlongo nalokudzide kwemandi nemafutha ipetroleum empeleni futhi ufanele uyigwinye lemithombo kukugcina uphilile njengoba ngishito uma ukugcebesela utobhubha Loko ma futhi kulibika kuliwashi lelibika loko goma umphefumulo ukhalisa liwashi lelibika lelingulokunkentetako lokuncane ngekhathi kuwe lokukutshela ukuthi kufa kukunyonyobela edudane kuthi uma ungatholi emanti masinyane impela ufanele ufe futhi kuya ngekuvakala kakhulu uze uthi ekugcineni ukucishe futhi utokufa Ngoba liwashi lelibika njengaDavid wakuchaza lapha ekuhlabelelweni njengendluzele ilangatelela imifula yemandi kanjalo umphefumulo wami ulangatelela wena oNkulunkulu njengendluzele ilangatelela umfula wemandi bengihlala ngicabanga kanenge njengekufunda lokhu kwaDavid David bekangumuntu wemahlathi umtingele Uthi bekadingela indluzele kusobala uthi labanengi bethu kulolu suku bayadidingela indluzele indluzele futhi siyathola uma wake watibona tinja emankentshane ayoyidumela indluzele futhi ngalokwejwayelekile tinalo njengelinkentshane ikhoyote litinyo lelicijile futhi lingayidumela indluzele ngetulu nje kwemchedlana wendlebe ngo lapha bese lisundvuta sisindo sayo bese lijuba chochocho wendluzele lapho ke indluzele ayisenathuba ke kodwa ngaletinye tikhathi inja njengase-Afrika lapho linkentshane liyoyidumela indluzele emihlubulweni ngqo uma ligeja umphimbo liyodumela kwesibili emhlubulweni futhi uma indluzele igcine ngalokwenele futhi ishesha ngalokwenele ingayithinsita inja isuke Indluzele ishesha kakhulu impela inja iyanyonyobela uma ingakabuki futhi uma iphambene nemoya kuyo futhi ayati ukuthi inja isedudane bese kuthi ke uma linkentshane liyidumela uma ishesha ngempela ingayiphosa le futhi kodwa uma inja iphuma emhlubulweni inelicatha leligcwele umlomo lenyama yendluzele Noma uma idumela entsanyeni yayo ngaletinye tikhathi iyojuba kusonzele emthanjeni lomkhulu wengadi losentsanyeni futhi iwugeje nendluzele iyithinsita iyodonsa sonke sigadla senyama emphinjeni wendluzele bese ingadi icala kugeleda bese ke inja iyoda ngqo emkhondweni waleyo ngadi emva kwendluzele futhi lapho kuphila kwendluzele kucala kuncipha lapho ingadi lengumthombo wokuphila loya emtimbeni lapho lokho kucala kuncipha kwehla indluzele iya ngekuphela emandla bese ke inja ngaleso sikhathi noma impisi isemva kwendluzele ngqo manje uma leyo ndluzele ingeke iwathole emandi manje emandi analokutsithe kuwo kuthi uma indluzele inatha emandi ancamula kopha kodwa uma ingawatholi emandi kuyiphotisa khona-ke ingadi isolo igobhota ngemandla ngoba iyagijima igcina inhliziyo yayo ipomba kodwa uma ingake ize ifike emantini indluzele itophila manje kunesifundo lesikhulu lapho niyabona naDavide asho lapha njengendluzele ilangatelela umfula wemandi umphefumulo wami ulangathelela wena oNkulunkulu Manje leyo ndluzele iyati ngaphandle uma ithola emandi itokufa ingeke nje iphile ngike ngawulandzela umkhondo wathi tikhathi letinenge emva kokuba seyilimele uma ithithela emfudlaneni wemandi iyowela ingene bese iyanatha yenyukele ngale kweligcuma ibuye yehle yewele inathe emandi bese iyenyuka ungeke uyibambe kuphela nje uma itolandzela loyo mfudlana Kodwa uma nje ike yasuka emfudlaneni uma ingawutholi lomunye umfula wemandi enzawana thide uyoyibamba khona lapho futhi manje indluzele iyakwathi lokho ngako iyohlala nemandi ngqo lapho ingafinyelela kuwo ngalokukhulu kushesha manje awicabange nje indluzele nemphumulo yayo ibheke etulu beyikathi ibanjwe ngaphandle enzawana thide lapho kungekho khona emandi uthi njengendluzele yomele noma ilangatelela kukoma imifula yemandi umphefumulo wami womela wena onkulunkulu ngaphandle uma ngikuthola wena nkosi ngitawubhubha ngingeke ngihambe ngikuthole wena futhi uma indvodza noma umfati umfana noma intombatane ithola lolo hlobo lwekomela nkulunkulu utothola lokuthide niyabona na Kodwa uma sifika kuwo kuthi nje kuba semkhathini nendzawo nje yeboke ngitoguca phansi bese ngiyabona ukuthi inkosi yentani niyabona usengakoma ngempela ke lapho kufanele kube goma emkhathini wekufa nekuphila bese ke kwenteka into letside indluzele nayo lapha siyathola ukuthi nayo inalomunye umuzwa wekuhogela lokhalisa libika kuyo uma sitha sayo siseduthane sinawo lesidalwa lesi lesincane sinawo umuzwa wekuthi sitivikele futhi sinelibika lelincane kuso indlo letsithe lencane kuthi sishaya emakhala aso uma sitha siseduthane ungangena emoyeni lo ngushako wesitha futhi sona siyathi kuthi ukhona futhi sesihambile Ngaletinye tikhathi kukhweshe ngehafu yelimayela singakuhogela bese siyabaleka noma imphisi noma nguyiphi ingodi siyakhona kuyiva ngenxa yekuthi sendiwe ngaleyo ndlela sindluzele ngemvelo nalowo muzwa kuyo ngiwo nje uNkulunkulu layinika wona imizwa kuyo kuthi iphile ngayo futhi ngacabanga Ngicathanisa indluzele nemuntu lowomele uNkulunkulu ngaphambi kokuthi sitha sifike lapho unalokuthithe ngemntwana waNkulunkulu kuthi uma uke wadalelwa emoyeni waNkulunkulu wemukela umpapatizo wamoya loyingcwele unalokuthithe ngemuntu longasiva ngemuzwa sitha ungathatha umuntu uma athatha umbhalo futhi afunda umbhalo futhi etama kujovela lokuthithe kulowo mbhalo lokuphambene nemibhalo umuntu logcwaliswa ngamoya longcwele angakuva ngemuzwa lokho ngalokukhulu kushesha kunendlo lephumile endleleni uma angena endzaweni na nalowo muzwa lothithe lomncane ekhathi lapho kuthi wendele ukuvikela impilo yakho wena awukafanele usukele noma yini ngaphandle uma kulivi laNkulunkulu ngqo ufanele uhlale nalongqo lelo livi futhi manje futhi siphephile ngalowo muzwa kuphela nje uma sikumoya loyingcwele Ungayahamba uyofunda njengekuthi nje sibonelo lomunye umuntu athi futhi ngitohamba ngiyofunda kuMarko 16 futhi ngithi naletibonakaliso leti titobalandzela labakholwako ngeligama lami batokhipha emadimoni batokhuluma ngetilimi letinsha noma baphathe tinyoka noma banathe lokubulalako ngeke kube nangodi kubo uma babeka tandla tabo ethi kwalabagulako bayosinza Manje ke uthola umuntu asukume lapho bese uthi manje lokho kwakukweminyaka wobupostoli lokho manje ngalokukhulu kushesha uma wemukele umoya loyingcwele ushiyelwe lifa lalowo muzwa uyawukhalisa kukhona lokungalungi lapho niyabona na Betama kukuchaza ngekukukweshisa kuthi kukwalolunye lusuku kuthi ngempela awutidzingi leto dinfo namuhla kodwa Jesu wathi letibonakaliso leti titobalandzela labakholwako niyabona kukhona into letsite lencane lekhalako kuwe lokuncane lokuncencetako ekwatini kuthi lokho akulungi futhi leyo indlela yekufa Ngoba Jesu wathi uma sengeta livilinye kuleli noma sisuse livilinye kulo sabelo sethu siyasuswa encwadini yokuphila niyabona hayi umbhalo munye sifanele silithathe ngendlela lelibhalwe ngayo nje naNkulunkulu uyalicaphela livi lakhe kulenda futhi siyathi kuthi lifanele libe ngako nje ngakho ke akunandzaba ukuthi libandla belithothini kuthi ngubani lomunye bekathothini uma utalwa ngumoya waNkulunkulu uba ingcenye yeliBhayibheli uNkulunkulu watshela Hezekeli yena umprofeti wathi thatha incwadi legocwako uyidle kwase kuthi umprofeti nencwadi legocwako baba ingcenye yalomunye nalomunye futhi lelo likholwa Uma lemukela umoya lwengcwele wabhala libhayibheli nemoya waNkulunkulu ulivi laNkulunkulu emave ami angumoya ekucaleni bekakhona livi nalivi bekaNkulunkulu livi bekaNkulunkulu nalivi waba inyama wakha emkhathini wethu emaHebheru 13:8 nguye itolo namhla naphakathi futhi uma uyingcenye yalelo livi oh khona ke ake kucubuke indlo letside lephambene nalelo livi nako ke lokuncenceta lokuncane kukhala ngalokukhulu kushesha niyabona lelo lokuchayisa ukuthi kufa sekusemgwacweni asikafanele sikwende lokho kukhona futhi lokoma lokhu kukwemvelo nje kwemvelo kumKristu kwemvelo esidalweni lesingumuntu kukhona futhi komela imphumelelo bantu labanengi kakhulu namuhla sikufundzela kanjani esikolweni lokoma lokupho sisanza kucaphela nje baqale kumisa inyuvesi enhla futhi sehlela lapho nebantu bachitha inkulungwane temadola kuthumela abantwana babo esikolweni nana kumanyuvesi nemakolishi kanjalo njalo kuthi bathole imfundo kuthi baphumelele bakubita kanjalo ekuphileni kodwa manje angikamelani ngalutho naloko manje konke lokho kulungile kodwa kimi bewungathola konke kufunda kwasesikolweni even futhi usolo ungakayitholi imphumelelo lengiyo kunjalo ngoba lokho kutovele nje kwesikhashana kwende tindvo titsi kuba lula kancane kuwe lapha futhi kune kodwa uma ufa ukushiya konke lokho emva kwakho nato tonke leti temnotho lesinato Bengikusho kulele linye lilanga ePhoenix kumela kucaphuna futhi kuthi yonke lempucuko yesimanje lonke luhlelo lwetekufundzisa lonke luhlelo lwescience lonke luphambene nelivi laNkuluNkulu nentsandvo yakhe impucuko ngekwelucobo ayiyoze ibe khona impucuko even lelitako lenjengalena Lena imphucuko lephendvuketelwe. Nkulunkulu waba nemphucuko yakhe ukuqala emhlabeni ngesikhathi akhuluma emavi akhe. Futhi damila yonke inhlanyelo ngeluhlobo lwayo. Futhi kuleyo mphucuko kwakungekho kufa, kugula kutsabuka. Futhi manje sithatha tindvo leseveni lescience leyabekwa lapha kulihlanganisa ndzawonye. Futhi yaliphendvuketela laba ngulenye indvo. Futhi lokho kuletha kufa. Njengebhomu ye-atom angibathi lobuchuko bekwenda letinto leti kodwa ngingahle ngikusho kabi lokho bathatha i-uranium kwehlukanisa i-molecule ne-molecule ihlakateka ibe ngema-atom bese yendani ke na iyashabalalisa nje cishe impela ibhubhise nje Yonke indlo lesiyendako sithatha umuthi sifake lobuchiko bekwenta tindlo nalobuchiko bekwenta tindlo kwelapha lokhu bese sikufaka kithi futhi sendanike kukhona lokunye lesikudzilitela phansi manje ngiyacabanga nifundzile iReader's Digest yalenyanga lephelile kuthi yasho ukuthi kulomnyaka lesiphila kuwo manje kuthi emabhungu nebesifazane nabasebasha bafika ezingeni lelisekhathi nenzima yekuphila emkhathini weminyaka lengamashumi lamabili nemashumi lamabili nesihlanu budzala Cabangani ngaloko emantombatane lamancane ayema kuya esikhatsini nemashumi lamabili nemashumi lamabili nakubili nemashumi lamabili nakuthathu eminyaka budzala libanga lempilo lelisekhathi nenzima yokuphila niyabona kwendiwe yini kube ngilokudla lokhu lokucutshanisiwe netindvo lesithidlako niyabona nguletindvo kudla nempilo lesiyiphilako Boso science kulethe kithi futhi ekwendeni njalo bayani bulala. Bengise Africa lapho bengibone khona labo bafana lebe bangakaze banathe lithamo lemuthi empilweni yabo badla inyama lebe seyinetimpethu kuyo banatha echibini lebe libukeka kwangathi lalingabulala ngisho inkabi futhi ngangidubula inkoyoyo lengangiyikalile emayadini langemakhulu lamabili futhi ngangingakhoni kuyibona ngetipopolo leti 750 Nendvodza lengunzanga yami beyime lapho ingitshela ukuthi yayishaywe kuphi isebenzisa emehlo ayo lucobo manje uma yonke lempucuko yesimanje kukhona lekwendile ngiva kwangathi kube benginemehlo ayo nesisu sayo bengiyoba indvodza lekahle impela ya kodwa nako lapho nikhona niyabona ngiloko ke iscience imfundo impucuko siphutshiswa ngiyo sitipupisa thine yaqala ensimini yase Eden futhi isasolo ikhona namuhla kodwa gomela impumelelo ngako ke somela inhlanganyelo siyahamba sifuna inhlanganyelo kunjengelibhungu lentombi manje akusiko lokungathingeki noma akusiko ngiconze ukuthi lokungesiko kwemvelo ebhungwini nentombi ukuthi baba thandzane Kukomela luthando libanga labo lekukhula futhi baba yathandzana futhi akusiko lokungesiko kwemvelo loko nje kuyinto yemvelo kuthi bende lokho manje sithola tindwa letinengi empilweni lesiyiphila emtimbeni wemvelo lesitomelako kuyinto nje letsite lehlala kithi sifuna kuyenda sitivela mbamba kuthi iyadzingeka futhi iyadzingeka kuthi siyende sithola besifazane labanengi kulethe insuku lethi bomela buhle manje akukho wesifazane kuyinto yemvelo kwesifazane kuthi omele kubukeka kahle leso si leso satelo sakhe lasiphiwa uNkulunkulu nene buhle bakhe uNkulunkulu lamupha bona entela macondzana wakhe Futhi manje siyathola ukuthi besifazane bafuna kuba ngaleyo ndlela kungani na kungenxa yokuthi nje uyindwe lethithe uNkulunkulu lampha yona futhi akusilo liphutha ukuthi besifazane babukeke kahle bafanele futhi niyathi ngibe kuphela sidalwa lapho lapho lokusikati kukuhle kwendlula lokuduna kusesivende sibantu Donke letinye tilwane thatha ingomati enkunzini indluzele lensikati iye enkunzini yendluzele sikhukhukati ecudzeni make wenyoni kubabe wenyoni sonke sikhathi uthola ukuthi lendvuna yinkulu futhi ibukeka inhle kodwa esiveni lesibantu kwakhombisa ukuthi kuphendukethela kuvelaphi kuyantshintsha futhi besifazane kanjalo lo lomuhle kakhulu futhi bakhanuka ukuthi babukeke babahle hayi njengalethi dala leti letethusako lesitibona esitaladini talolusuku cha cha hayi lolo hlobo lwebuhle cha loko kungiloku ubukeka kwesabeka kwendlula konke lengake ngakubona empilweni yami yebo mnumzane leyo imphendvuketelo lephendvuketela koma kweliciniso Manje koma kweliciniso lokho wesifazane lafanele abe nako kuyoba ukuthi bahlobe ngetembatho letizithile nekuba nemoya lofana newaKristu Timotheu wekucala sahluwe sesibili livesi la 9 manje nguleyo ndlela wesifazane lafanele omele kuba ngiyo manje uma ufuna kubukeka kahle nguleyo ndlela lekwenta ubukeke kahle niyabona ngulo moya lofana newaKristu nalohlobe ngetembatho letifanele oh he labanye balabantu laba namuhla ngaphandle etitaladini awusakhoni kwehlukanisa wesilisa kwesifazane futhi kuyinto lebukeka yesabeka kakhulu lebe unga bengingeke angaze ngiyibone indvo lenjengayo njengetidalwa letibantu kungetulu kwemuntu emehlo apende kwathe kwenyuka kanjalo futhi niyathi lawo mehlo labukeka ahlekisa afana newemgololo natho tonke leto timpahla letibukeka tihlekisa futhi kungani akusho ngisho konke kuphume kakhulu esimeni ababukeki ngisho bafana nesidalo lesingumuntu Nalabanye balabo bafana ngaphandle lapha netinwele tabo tikanywe tabhekiswa phansi newadzathe wabo emarola ngembili lapha niyathi ngani kuyimpendukethelo lephelele kunjalo ngusathane nasathane ungumpendukethele
Ngesikhathi uNkulunkulu enda yonke into ensimini yase-Eden, yayithandzeka, kwase kungena Sathane-ke, wase uyaphendukethela. Sathane ayikho into langayidala, munye kuphela umdali, loyo uNkulunkulu. Kodwa Sathane uphendukethela lokudaliwe kwasekuqaleni, futhi manje sewungene eku lokhu ngifuna ukukhuluma ngakho kusihlwa, kuphendukethelene lokudaliwe kwasekuqaleni kwegoma. Manje wesifazane njengoba ngishito phambilini ufuna kubukeka kahle kukhona lokuthithe kuye kuthi usifazane futhi ufuna kuba ngaleyo ndlela kodwa indlela labangiyo esitaladini namuhla inwele tihuliswa kwendvodza bagcoka timphahla temadvodza bese ke emadvodza ayajika agcoka timphahla tebesifazane nekuhula tinwele njengewesifazane Niyabona kuphendukethelwe impilo yenu iphendukethelwe koma kwenu kuphendukethelwe sifiso senu siphendukethelwe lusuku lomphendukethelo ngangikhuluma lapha esikhatsini lesingesithe lesendlulile ngeEden yaSathane uNkulunkulu wathatha iminyaka leti ngulungwane leti sithupha futhi wenda iEden lephelele Sathane wase uyeda futhi wafata leto tinhlanyelo futhi watikhubata manje sewube neminyaka leti ngulungwane leti sithupha futhi uneEden yakhe yebu science sewubuyile futhi ekuphendvuketelweni kwalokungiko futhi lona ngumnyaka wekucubanisa kucuba banawo ngisho nemasondo namuhla sekaze acutshaniswa kunjalo bangena lapha bavele baye esontweni nje sekulidlangala esikhundleni selisonto lisonto indzawo lapho bantu babuthana khona ndzawonye bese bakhonta uNkulunkulu ngamoya nangeliqiniso uthi namuhla lidlangala siya lapho bese siba nesikhathi lesincane sekuchawulana nenhlanganyelo nelikhofi lelimnyama ngemuva kwesakhiwo bese siya ekhaya kuyoze kube livikile litako futhi sesiwentile umsebenti wethu wetenkolo Manje ngumnyaka lophendukethelwe nasathane uphendukethela lokoma loku uNkulunkulu lakufake kini kuthi nome sathane uyakuphendukethela manje uma nifuna kwati lokungikona kona imphendukethelo uma nine besifazane ufuna kubukeka kahle thathani Timotheo wekucala sahluko sesibili livesi laka 9 loko nguloko bahlobe ngetembatho tembatho letizitsile bane moya lofana newa Kristu mamnene bathobela emadoda abo kanjalo njalo nguleyo ndlela lenifanele enhlotshiswe ngayo impilo yenu leniyiphilako Uphendukethela imvelo yaNkulunkulu yeliciniso, nekoma kwaNkulunkulu kweliciniso, kwemtimba nemphefumulo, ngekukhanuka sono, sono imphendukethelo. Manje siyathola umuntu namuhla indlela labathathe ngayo leyo mphendukethelo, komela uNkulunkulu, komela kubukeka kahle, nako konke lokoma loku, kwemandi, bagucule loko ekweneliseni loko ngekunatha. Gomela injabulo wonke umuntu ufuna kuba nenjabulo gomela inhlanganyelo konke lokoma loku lokukhulu uNkulunkulu lakufaka kithi buze somele yena uNkulunkulu wanenda ukuthi nomele yena futhi setama ukwenelisa ngalolunye luhlobo loluthithe lokoma ngalolunye luhlobo loluthithe lokuphendukethelwa kwekoma lokufanele Niyabona ukuthi kunjani emvelweni na? Niyabona ukuthi kunjani kukwakamoya na? Sicabanga ukuthi kuphela nje uma sijoyina libandla loko kuqedzile, ngoloko kuphela lesimele sikwende. Yebo ke, loko kuliphutha mbamba. Cha uNkulunkulu ufuna nomele yena. Njengendluzela ilangathelela umfula wemanti, umphefumulo wami womela wena o uNkulunkulu. Niyabona na? Niyabona na? Manje uma leyo ndluzele beyilangathelela umfula wemanti uma ke kufika umuntu nalenye indluzele lengubhululu ifike bese ithi awusho ngitokutshela ukuthi ngitokwenda njani ngiyathi lapho kukhona khona umgodzi weludzaka ngendasi lapha yebo ke indluzele beyingeke ikufune lokho yona lokho bekungeke kuyiside Futhi ayikho indlo lengenelisa lokho koma lokusesidalweni lesingumuntu kude kungene uNkulunkulu ufanele abe nako noma afe futhi akukho bantu lonelilungelo lokwetama kuthulisa noma kwenelisa lokho koma lokungcwele lokukuwe ngetindlo delive cha mnumzane kukungamesabi uNkulunkulu kwenta njalo
futhi uma womela uNkulunkulu ungaqhawulani nemshumayeli bese ufaka ligama lakho encwadini uma womela uNkulunkulu yinye kuphela into yokukwenelisa lokho kuthi hlangana naNkulunkulu uma womela uNkulunkulu nguleyo ndlela kuphela longahlangana ngayo naye kwenda lokho futhi ke kunengodi lenkulu futhi uma ungaqaphelisisi ukuthi wendani ngaleso sikhathi uma womela uNkulunkulu qiniseka ukuthi uNkulunkulu lomtholako Niyabona, qiniseka ukuthi goma kwakho lokwenelisekako. Kodwa uma Sathane akhonile kukuphendvuketela wena, kulengkhapu ngkhapu yekuhalela kwemvelo, nekuthi yena uyokwenda uma angake akhone, utovele nje akwende utame kweneliseka. Indvodza iyaphuma, yini le yenda indvodza itsakwe na? Kungoba ikhathatekile, futhi imadzabutsabu, kukhona lokushodako kuyo. Bengikamayo lapha esikhathini lesithele sendlulile futhi bengisetulu lapho nginengcociswano futhi kwase kuyashiwo kuloko loko kukhulunywa ngekunatha futhi ngabatshela ukuthi babe wambe kanatha wathi yini leyamenda anathe na ngathi angathi wathi kungoba kwakukhona indlo letsite lebeyi yena beyingamenelisi futhi bekacabanga ukuthi bekanganatha kuze ayisuse emcondweni wakhe ngakubamba ngaso leso sikhathi ke niyabona kwakunguNkulunkulu sibili bekunguyonandvo kuphela lebeyingenelisa lokho koma uNkulunkulu lucobo lwakhe uyonandvo kuphela lengenelisa lokho koma kwemuntu kwemukela uNkulunkulu manje Sathane uthatha letinto leti njengoba ngishito bese uyatiphendvuketela manje ke uma ungeke wanika lokho kuhoma indzawo lefanele empilweni yakho futhi ungeke wome futhi uthathe izinto uNkulunkulu lati niketile ukuthi ayekelise lokho kuhoma ngato kukucetha khona ke Sathane uyokuholela kuleminye yemigodzi yakhe yemandi emithoyi yalelive ufanele ube nawo ndzawana thide uma ungakutholi kudla uyodla emgcomeni wetibi ngiyabona na futhi uma beungeke uwathole emandi futhi ufa beuyonatha echibini la noma nguluphi luhlobo ngoba uyabhubha kodwa asikho sidzingo saloko uma womela uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uNkulunkulu lophilako hayi lenye indlo letsite yemlando umphefumulo wami womela wena uNkulunkulu lophilako indlo leniketa emandi laphilako indlo lenelisako Kukhona lenye imvelo kwemvelo koma kwemvelo nje kuloko koma kwemphefumulo ungahle uthi nakethu Branham ngabe loko koma kwemphefumulo ngabe loko kukwemvelo na yebo loko kukwemvelo kuthi umphefumulo wome futhi kungiko ngoba uNkulunkulu wakwenda waba ngalendlela loko kude womele yena ufuna womele yena manje uNkulunkulu wakwenda kanjalo wena bekangathingeki ukuthi akwende kanjalo kodwa wakwenda futhi kube bekangakakwendanga kanjalo kuze wome bekuyoba nekuthi landulela enkantoleko wahlulela uthi angizange sengimomela uNkulunkulu kodwa akukho ukuthi landulela uyamomela Uyokwenda ngandlela thite, ungakwenda umkakho, ungakwenda imoto yakho, ungakwenda lenyinto, ungahle uye esontweni futhi wetame kukwenelisa. Futhi angiphikisani nalutho ngokuya esontweni. Kodwa lokho akusiko kweneliseka. Kukuthola uNkulunkulu, uNkulunkulu lophilako, uNkulunkulu wasezulwini, angene emphefumulweni wakho. Lokho kwenelisa lokho kulangathelela nekoma lokulangathelelako. Manje ngoba wakwenda kude womele yena kube kwenhlanganyelo yakhe manje kukhona komela inhlanganyelo kwelucobo manje siyathandza kuhlangana lomunye nalomunye senda lokho kusihlwa sihlangana lapha ndzawonye kusihlwa ngoba siyathandza kuhlanganyela lomunye nalomunye sikwendelani lokho na ngoba ikhona into lekithi kuthi siyathandza kuhlangana lomunye nalomunye lokho kukwemvelo nje Uthi manje sihlangana enkundleni yawo wonke lapha lokuthi ngoba sonke somela uNkulunkulu niyabona na bese ke sihlangana lapha kulethi njalo njalo inkundla tawonke wonke lapha tekuhlanganyela ebandleni kusihlwa lapha kungahle kube naleminenge imibono yemahlelo lehlukene kanjalo njalo kodwa uma sekufika kuloko koma singahlangana enkundleni levamile inkundla yinye sonke siyoma labanye bangahle bakholelwe ekufafateni lomunye empaphatisweni nalomunye ekutheleni noma lokunjalo njalo kodwa uma sekufika ekomeleni uNkulunkulu sisita enkundleni yinye lesihlanganyela kuyo naNkulunkulu wasenda kude sikwende lokho somele yena nenhlanganyelo yakhe Kude lokunye lengikwatiko ngisengumfanyana ngiyakhumbula ngakhuliswa emndenini lophuyile impela futhi ngiyakhumbula ngetikhathi letinengi lengangiphuma ngato nebafo ngangingakhoni ukuthi ngigcokele kuphuma ngiye njengasenzaweni lehloniphekile kodwa angathi kukhona lokuthithe ngebandu lebengikuthanda ngangithanda kuhamba nabo kodwa bengi ngalokufanako lokubitwa ngekuthi umuntu labamecwayako futhi ngesikhathi ngisindziswa futhi ngathola leyo ndlo letsite kimi lengangiyomele umngani umuntu lobekatoba ngubhululu kimi umuntu lebengingamethemba umuntu longahlala phansi naye futhi uxoxisane naye tinkathato takho futhi ngesikhathi ngakuthola lokho kweneliswa kweliciniso kwangempela ngesikhathi ngithola Jesu Kristu lo meleliswe liciniso wangempela lasusa tonke tonke lochetha konke lokho kuhoma bese ukunika indvo letside lebukeka nje ifana naloko lokukhona nje indvo lengekho lengathatha indzawo yakhe futhi manje utama kanjani ke sathane kuphenduketela lokhu kweneliseka kwemphefumulo lokho kuhoma kwemphefumulo utama ukunika yonke indvo kwenelisa kona futhi udukisa kakhulu kuletinsuku leti temphenduketelo Lona ngumhlaba lophenduketelwe sivele siphenduketelwe bantu labaphenduketelwe yonke into iphenduketelwe futhi sewuphenduketelwe kakhulu kancane kancane sewute waba ngumnyaka lodukisa kakhulu kunaloko lesi noma ngusiphi sidalwa lesingumuntu lesake saphila kuwo udukisa kakhulu kwendlula lowake wabangiko manje nje ungeke nje wacabanga ukuthi sive sine kweduka lokunjani ngisho nangebazalwane bethu lucobo njengebantu baseAmerica ngangikhuluma ngalesinye sikhathi lesendlulile ngangisemahlathini emavikini lambalwa lendlulile futhi ngathola liphaka leligwayi liphansi emhlabathini futhi kwakuthi lapho lihluto lendvodza lecabangako futhi ngehla ngijabula emahlathini tindlela letincane ngase ngiyabuya ngisolo ngicabanga emcondweni wami lihluto lendvodza lecabangako nekunambitha kwendvodza lebhemako yebo ke ngangisembukisweni wemhlaba wonke eminyakeni lembala leyendlulile khumbulani ngesikhathi banaleyo Yul Brenner nabo bonke lapha ya ngesikhathi benda ngekukhombisa ngekufanekisa ngeligwayi nekuthi bayithatha kanjani leyo ndvuthu base bayibeka eliqedwini lwemabuli base bathatha luthi lunakotini esihlokweni iQ-tip base bayayihalika leyo nikotini isuke lapho base bayibeka emhlane weligundvane etinsukwini leti sikhombisa lase linemdlavuza lomnengi kakhulu ngangekuthi lalingasakhoni nekuma ngetinyawo talo niyabona egwayini linye Base ke bakhombisa ukuthi lokho kungena kanjani ephashini lemuntu labanye babo bathi angiyigwinyi ngiyayiphafuta nje emlonyeni wami kuyakhombisa ukuthi ingena kanjani emathweni bese yehla ngqo ngalokufanako nje iyongena emphinjeni niyabona yase ithi ke lendvodza niyabona kunengakhulu ukukhuluma ngelihlutho yathi manje uma unesifiso nako koma uyabona sifiso sekubhema ligwayi Ligwayi linye lemvelo ungahle wenelise leso sifiso kwesikhashana kodwa uma unelihluto kuthatha emagwayi lamane kwenelisa yathi ngoba uthola kuphela cishe kunye kulokune kwendvuthu futhi yathi kunambitha kwendvotha lebhemako na niyabona ungeke waba nendvuthu ngaphandle uma uthola litiyela futhi uma uthola litiyela uthole umdlavuza ngako nako lapho khona niyabona kulicebo lekuyenga nje Futhi ngicabanga ngenkampani eligwayi lekulesivelesi futhi iphila ngalesivelesi bese ke kuba ngalelo chebo lekuyenga lelinjalo kudukisa ngekwelucobo takhamuti tase America kuba dukisa lihluto lendvodza lecabangako kulicebo nje lekuyenga kuphela lekuthengisa emagwayi lamanengi ngase ke ngicabanga ngale yondvo lihlutho lendvodza licabangako ngacabanga lo ngumbono lomuhle ngako kukhona lihlutho lendvodza licabangako lelo nguleli bible lihlutho lendvodza licabangako lelithothatha lelihlutho leli litoveta kunambitha kwendvodza lelungile niyabona na manje ungeke wadonsa sono sendlule emakhasini aleli bible cha liyasivimba liyasihluta siphume manje ungaya esontweni futhi nje uthathe noma yini kodwa ungeke weta ngaleli bible futhi ube nesono lingeke likwende lihluta kuphume sonke sono futhi liniketa kunambitha kwendvodza lengcwele ngoba nangabe lendvodza icabanga ukuthi ifuna kuba ngcwele futhi ifane naNkulunkulu futhi ibe indvodzana noma indvodzakati yaNkulunkulu khonake ifuna luhlobo lolukahle lwelihludo ngako luvimba sonke sono ngakulolhlangothi lweBhayibheli futhi ingaletha kuphela umoya longcwele ngeliBhayibheli lowabhala liBhayibheli kubunambitha kwendvodza lengcwele kuba nalelihludo lendvodza licabangako manje siyathola ukuthi kudukisa kanjani namuhla Matthew 24:24 Jesu washo etinsukwini tekugcina kuthi lemimoya lemibili iyosondzelana ifane kakhulu ngangekuthi iyoze idukise nalabakhethiwe kube bekungenteka isondzelene kangaka pho kanjani kudukisa lokunje pho kwalo kulungile nalokungakalungi lesinako namuhla Ngisho nakuhulumende wethu kute politiki tethu asinayo ngisho nendvodza lesingayimisa njengasopolitiki letokumelela mbamba loko lecabanga ukuthi kulungile baphi bo Patrick Henry bakithi nabo George Washington nabo Abraham Lincoln banamuhla na njengoba nje umengameli wethu asho lapho indlela uma bafuna ubukhomanisi bangaba nabo noma ngabe yini bantu abayifunako Uma leyo kungesiyo indvodza lengeke yakhuluma kulekholelwa kuko indvodza leyoma emgomweni leyoma kuloko umgomo longiko nje lefuna kuhamba ngenge ngendlela yekuzabalaza lokuncane futhi nguleyo ndlela labantu labanayo ebandleni bafuna kuta bajoyina libandla futhi bathi oh yebo ke nako ke Sengijoyine libandla manje utama kwenelisa lokho goma lokukhulu lokungcwele uNkulunkulu la kufaka kuwe lo mbhoshongo lolawulako utama kukujikisela entweni lenguyona yona futhi wetama kukwenelisa ngekujoyina libandla ucaphuna sivumo kholo noma indlo lefana naleyo kube kanzi akusilo lutho ngaphandle kwekuthi ngibo impela bukhona nekugcwalisa kwaNkulunkulu lucobo lwakhe empilweni yakho loyo nelisa lokho ngeke aneliseke ngesivumo kholo ngeke udonse isivumo kholo sendlule kulelo bhayibheli cha asikho ngisho nesivumo kholo sebapostoli lesibithwa kanjalo singeke sendlula lapho Ngikhombisa eBhayibhelini lapho sivumo kholo sebapostoli sithi ngiyakholwa kulo libandla leliKatolika lelingcwele ngiyakholwa kuko kudlelana kwalabangcwele libe kanti iBhayibheli lathi munye umlamlele emkhathini waNkulunkulu nemuntu nalowo ngumuntu uKristu Jesu ungeke ukudonse lokho kwendlule eBhayibhelini ungeke uyidonse yonke lemidanso netikhindi netinto abantu abatendako namuhla lemidanso yemathwist nemawathusi nato tonke letinto lethi Yendlule evini laNkulunkulu ungeke udonsele ngcubo yesimanje yempucuko yendlule kulelo bhayibheli limelene nayo niyabona na futhi wetama kwenelisa lokho goma kodwa uyabona kuto leli bhayibheli liyokwenelisa kuphela kunambitha kwabesilisa noma kwabesifazane lolungile lo moya loyingcwele lebe bangawuhleka futhi bathi ulahlekelwe ingcondvo yakho Kodwa lokho kwenelisa lokho kulangatelela leyo nto livele lingathi lutho ngayo bathi phendvuketele bona basuka embhabhathisweni weliciniso wamoya longcwele nelivi laNkuluNkulu baya kukuphi na baya emigodzini yemanti asemthoyi imigodzi yemanti asemithoyi yelibandla yemi pete shoneti vumokolo ne nekwehlukana kwemahlelo kanjalo njalo uthi ungumkristu na ngiyimethodist ngingumbaptist ngumpresbyterian loba akusho ngisho na inye indvo kuNkulunkulu ngisho na inye indvo ungeke uthi dzonsele thothindvo tendlule ebhayibhelini laNkulunkulu lapha futhi wetama kwenelisa loko goma lokungcwele kuNkulunkulu la kunika kona komela yena ngabe kunjalo na Manje niyathi kutsi Davide washo lapha uNkulunkulu lophilako manje ekuqaleni beka khona livi livi beka na uNkulunkulu livi beka uNkulunkulu futhi livi waba inyama futhi wakha emkhathini wethu manje ke ngeke kwaba khona kweneliseka kuze kuthi le livi le linguNkulunkulu libe nguleli philako kuwe bese ke ubona uNkulunkulu ucobo lwakhe agcwalisa tethembiso latenda eBhayibhelini manje sinebahumushi labehlukene beliBhayibheli lelinye libandla lilihumusha ngalendlela lelinye lilihumusha ngaleyo ndlela nalelinye ngalendlela lamanye athatha nje kuphela lokuncanyana kwalo labanye bathatha lapha nalapha ya luqedu lwalo kodwa uNkulunkulu ungumhumushi wakhe yena uma enda sethembiso futhi asigcwalise lokho kuhunyushwa kwako uma ngikwethembise ukuthi ngitoba lapha kusihlwa futhi naku ngikhona lokho kugcwaliswa kwesethembiso sami uma ngithi ngitohlangana nawe ekuseni futhi ngibe lapho leso sethembiso sami akukho sidzingo sekwenda noma ngukuphi lokunye kuthi landvulela ngifanele ngibe lapho Futhi uma uNkulunkulu enda sethembiso bese uyafika futhi asigcwalise leso sethembiso lokho kuhunyusha kwesethembiso futhi ngicunga sibinzi ukuthi noma ngubani ukuthi athathe uNkulunkulu evini lakhe ukuthi abone ukuthi lonke livi kulelo Bible alisilo yini liqiniso kunjalo kungakho lokho koma kusekhathi lapho Wena uthi kube ngangiphile ethi insukwini ta Jesu bengiyokwenda kuthi nekuthi ngani uphila insukwini takhe sendani ngako na sendani na wena uthi yebo ke lokwendile mhlawumbe ngiloko lokwendiwe bafarisi bebabe libandla futhi bamphika Jesu Kristu Sihlala njalo sisho namuhla bantu betama ukuthi siyachathanisa sifanele sichathanise likhasi leBhayibheli nelikhasi leBhayibheli umbhalo nemibhalo lelo akusilo liqiniso cha akusilo liqiniso leligama leli lesiGreek lisho lokhu naloku kusho lokhu emaGreek icobo lwawo emuva le emkhandlini waseNicaea nalabo babhali emuva ekhathi lapho bebanetimo letehlukene lomunye bekakholwa ngalendlela lesi sifundziswa lesikhulu semGreek sasichaza lokhu nalomunye wathi lona bekakuchaza ngalendlela futhi baphikisana ngalo asidzingi kuhumusha kwetifundziswa letinkulu temaGreek noma emagama esiGreek Kumathi yena kuphila lo muntu uKristu lucobo lwakhe hayi kuqathanisa sambulo uNkulunkulu lakhela libandla lakhe ethi kwaso uthi uma singakheli ethi kwalelo bandla lelifanako liBhayibheli lathi abela ngekukholwa nekukholwa kusambulo saNkulunkulu niyabona kukholwa kusambulo saNkulunkulu Ngulungile yonke lento lena yakhelwe ethi kwesambulo ke futhi ngaphandle kwekuthi lokhu kwembulwe kuwe Jesu wathi ngiyakubonga babe ukuthi ukufihlile lokhu kulabahlakaniphile balelive futhi wakwembulela abantwana bona labatofunza niyabona manje yonke lento yakhelwe lapho ufanele umathi lo muntu Uthi ungeke ukwenelise lokho ngekujoyina libandla ufanele uthole umuntu uNkulunkulu lucobo lwakhe lokulive nekuhumusha kwakhe lucobo namuhla letethembiso latende namuhla labantu lebekatoba nabo kulolu suku libandla lelingenabala noma sici akuchazi lona lihlelo kuchaza abantu bantu ngamunye labangenabala noma sici bababili empetheni ngitothatha munye ngishiye munye bababili ensimini ngitothatha munye ngishiye munye kodwa uma uNkulunkulu lokho koma lokungcwele kwekuthi ufane naye ngakho ke uyabona ukuthi livi lakhe likuwe litiqinisekisa lona ukuthi uyingeke uNkulunkulu noma yini uNkulunkulu la ishoko uvele nje untondomele wenyukele kuyo ngqo khona ke uda ngendlela lefaneleke kwenelisa lokho koma lokungcwele lokukuwe Oh, kusobala abantu bathokuhleka futhi bathi ulahlekelwe ingcondo yakho sewuyahlanya kodwa khumbula ukuthi banatha kuphi nabona bukani ukuthi bakuphi ungake ucabange nje umthombo lophethukako lomkhulu untshaza emandile amahle nalomunye umuntu endasi akuleminye yemigodi endasi lapho lenabo mantshikitane labafile netivumo kholo nayo yonke into isekhathi kuwo anatha phansi lapho abuka etulu futhi ahlekisa ngawe na oh ngani akati akati ukuthi mfudlana muni muni lo sicetha koma lophila kuwo lokho kunjalo impela Sina nkulunkulu lophilako hayi lowo lowafa eminyakeni lengamakhulu lalishumi nemfica lendlula futhi wahlala ethuneni kodwa loyo lowavuka futhi emaHebheru 13:8 kuthi nguye itolo namhla naphakathi umoya loyingcwele lofanako lowehla ngelusuku lwePentecost ungumoya loyingcwele lofanako lolapha manje usabelo lesenelisako ngoba ulivi kunjalo umoya loyingcwele wabhala livi uyalihumusha livi libhayibheli lathi kuPetro wesibili kuthi umoya loyingcwele wabhala libhayibheli emadoda asendvulo aqhutshwa ngumoya loyingcwele abhala libhayibheli Manje ungeke ukwende ungeke ukwenelise lokho koma lokungcwele ngalutho ngaphandle kwaNkulunkulu luchobo lwakhe ahlala kuwe kumuntu womoya longcwele imfundo lisiko kujoyina emabandla kusho ngenhloko tivumo kholo utoba wenhlanganyelo tonke letimvo leti dinhle kakhulu kodwa ngekwela ucobo dingeka tikuvimbe lokho kuthula du lokungcwele lokho koma lokungcwele njalo Ungeke kukuthulise du lokho koma lokungcwele. Ngangilalela Billy Graham umvangeli omkhulu kulolo bunye busuku. Ngiyanitshela ngimkhulekela kakhulu manje kunalengake ngakwenda. Ngimbone abagceka ngempela ngako indlela lebenta ngayo. Wathi leso sicuku sebafundisi basesontweni betha behla ngemgwaqo labo bokhololo lababhekiswe emuva behlela lapho khona laba ngenamsebenzi wokuthi baye khona bathi hloma ngelikhala labo entweni letside kodwa bebehla ngemgwaqo bashaya andla tabo futhi babhambatha lunyawo lwabo yebo ke bebabukeka njengebagicike labangasingcwele manje niyabona kodwa banalokuthite labakholelwa kuko banalokuthite kuchaza umphefumulo wabo bebanendlo letsite lebebachazeke ngayo lomunye wesifazane wahamba wase uhloma inhloko yakhe entweni letsite endasi lapho futhi bebacabanga ukuthi bengumfeli lukholo futhi bengenamsebenzi ukuthi abe kuko manje sithola ukuthi lamadvotsa Beka nendvo letside lebeka ishayela tandla tawo bekajabulile bekenda lokutside yebo ke uma nika kwenda lokho nikwendele umgomo lenicabanga ukuthi ulungile lapho bese ke ema ebandleni futhi lomunye umuntu ashaye tabo noma mabhambathe lunyawo lwabo emadikhoni bekangabahola abakhiphe ngeminyango Niyabona baguqule abantu babo babenda umgodi wemandi asemthoyi wesivumo kholo nelihlelo esikhundleni sekubapha livile lingcwele laNkuluNkulu lelibusisiwe lelethulwe ngemandla ekuvuka kwaJesu Kristu Niyabona betama ku bachetsa koma kwabo ngekuthi bathi ngingudokotela sibanibani noma baphume kusemina letside noma sikolwa lesitside kodwa lokho akusho nayinye into akusho kwasalutho kodwa niyabona bona betama kutenelisa bona bathi manje uNkulunkulu utongemukela ngoba ngingumelusi wakhe uNkulunkulu utongemukela ngoba ngingufather sibanibani longcwele noma umbishophi sibanibani noma into lefana naleyo betama kwenelisa koma kwabo lapho kube kanzi ungeke ukwende ngine PhD LLD ngine ticu tam tebuciko nginaloku Kulungile konke lokho kodwa kimi lokho nje kuchaza ukuthi ukhwesha kakhulu kangako kuNkulunkulu kunjalo lokho kukhwesha lokukhulu kangako kuNkulunkulu sonke isikhathi wathi uNkulunkulu kuphela ngalokwendeke kuwe ungeke wakufaka ngemfundo lokhu kuwe kutalwa kuwe kuyinto uNkulunkulu la kunika yona imfundo ayikaphathelani nalutho nako lenye yemadvodza ladume kakhulu kunawo onke eBhayibhelini yayingakwati ngisho kusayina ligama layo Petro longcwele lowo kunjalo impela yena naJohane liBhayibheli lathi bobabili bebangathi lutho futhi bangakafundi kodwa kwamthokotisa Jesu kumnika tikhiya kuwo umbuso ngoba bekomele uNkulunkulu amen omele uNkulunkulu inhlanganyelo yebo mnumzane Oh hey ngicabanga ngaIsaya leyo nsizwa oh insizwa lenhle beka sendasi lapho eThempelini ngalelinye lilanga inkosi ledumile futhi wabhekisa buso bakhe ngakuyo futhi beyacabanga ukuthi yayingulenye yemadvodza lebekadume kakhulu kunawo onke lokhu kuthi beyindvodza ledumile yakhuliswa batali laba kahle make lo kahle nababe kodwa ngesikhathi iphuma tepolitiki tayo tathi hlandekile futhi yalungisa thintho naNkulunkulu na Isaya wayibuka futhi wacabanga ukuthi beyindoda ledumile wayenda yaba sibonelo kodwa ungake ulokothe ubeke kwasamuntu kodwa umuntu uKristu Jesu abe sibonelo sakho wonke umuntu utohluleka emva kwesikhashana wefika endzaweni bekayingosi kodwa yetama kuthatha indzawo yempriesti futhi yaya ethempelini futhi yashaywa kulephelo waseke Isaya ukhathateka wonke ngako uyehla uya ethempelini futhi uqala kukhuleka bekacabanga ukuthi utokwehla bese uyakhuleka sikhashana futhi manje bukani loyo muntu bekangumprofeti kodwa endasi lapho ekhathi ethempelini kwakukhona libhungu lalikhala kakhulu kuNkulunkulu ngalelinye lilanga kwase kwehla umbono embikwalo futhi lapho likwenda labona tingelosi emakherubi nebuso bato bumbonywe ngetimpiko tato netinyawo tato timbonyiwe futhi tindiza ngetimpiko letimbili futhi tatiya emva nasembili tehlatenyuka ethempelini timemeta ingcwele inkosi uNkulunkulu somandla futhi Isaya lowo goma lokukhulu lebekakatha nako mhlawumbe bekafundziswe esikolweni mhlawumbe bekanemfundo lenhle bekanene mcabango lomangalisako walowo uNkulunkulu bekafanele kuba ngiko bekabevile bapriesti bekakathi asethempelini bekakathi akhuliselwe kuba lilikholwa kodwa niyabona wayengakaze afike abonane nako buso nebuso phambilini niyabona na bekanesifiso sekwenta lokuhle bekafuna kuba ngulolungile kodwa nje bekaneluhlangothi lwangakuthe mfundo beyaneluhlangothi lwangakuthe science yetenkolo ngalo Kodwa ngesikhathi efika lapho ethempelini ngalelo langa futhi wawabona lamakherubi aphakutisa letimpiko aya emuva nasembili futhi wacondza ukuthi leti ngelosi leti betikhonda ebusweni baNkulunkulu Nalatho tingelozi dathi ngathi ngisho nekuthi sono bese yini futhi kuma ebukhoneni baNkulunkulu dadzingeka ukuthi timbonye buso bathu lobungcwele kuze time ebukhoneni baNkulunkulu khona ke loyo mprofeti wamemeta kakhulu maye kimi ngoba ngingumuntu lothi indzebe takhe tingcolile konke kwescience yami yetenkolo iscience yetenkolo netindlo lengitifundzile konke kwemicabango wami lomangalisako lebenginawo uNkulunkulu sengibhekene nako buso nebuso manje wathi ngingumuntu lothi indzebe takhe tingcolile futhi ngihlala nebantu lothi indzebe tabo tingcolile Gonga kufundzisa kwabo kwemithetho netindwe lebe bathendile kwakungakaze kufinyelele kuleyo ndzawo lapho afike khona wangena ebukhoneni baNkulunkulu futhi wabona uNkulunkulu ngemehlo akhe lucobo nemsila wengubo yakhe ngesikhathi ahleti etulu ulesiphakeme emazulwini futhi nango bekalapho abhekene buso nebuso nendvo yangempela wase uyamemeta ngingumuntu lothi indzebe takhe tingcolile futhi ngihlala emkhathini webantu labangcolile futhi kwaba kungaleso sikhathi lapho likherubi lathatha khona ludlawu nelilahle lemlilo ealtari lase lithinza leto tindzebe letingcolile lase limgucula asuka ekubeni ligwala noma ekubeni yindvodza lefundisiwe thishela waya ekubeni ngumprofeti lo livila uNkulunkulu lebese likhona ukukhuluma ngaye impela asesebukhoneni baNkulunkulu laliyindvo lehlukile loko koma lebekakatha nako kwase kufinyelele kuleyo ndzawo ngaleso sikhathi wate wagcwaliswa ngalo Futhi ake ngikutshele mngani, angikhathali ukuthi mangakhi emabandla lowajoyinako, kuthi mangakhi emagama lowafakako, kuthi uya ngakuphi, kuthi noma ngabe ufafatiwe, wapapatiswa, noma ngabe uyini, ungakaze wake wahlangana nalowo muntu, Jesu Kristu, lokho nguleyo nto kuphela leyo kwenelisa ngempela. Imizwa ingeke ikwende, ungahle ugcume uye etulu naphansi, uthi umemete ngange kufisa kwakho, noma ungahle ugijime, wehle wenyuka esiyilweni, uthi ungahle ukhulume ngetilimi kakhulu, ngange kufisa kwakho. Naleto tindo tingcwele futhi tinhle, angisho lutho loluphikisana nalokho. Kodwa ngaphandle uze uhlangane naloyo muntu, lezo sabelo lesenelisako, leyo ndo letsite, letsatha yonke imisipha emtimbeni wakho, hayi ngemizwa, kodwa ngekweneliseka. Ngangivamise kubona luphawu loluncane lolwaluthi uma womile thani parfait. Kwakuvamise kuba sinatho lesincane ngisengumfana lebesibidwa ngokuthi yiparfait. Ngiyakhumbula ngita ngehla ngemgwaqo, oh ngivela kuyodoba, ngangikadze ngisenhla esitibeni emanti lamadzala lemile, futhi ngase ngithi angife indlala. Ngase ngibona luphawu luthi uma womile vele uthi nje parfait. Ngase ngicala kuthi parfait, parfait. Ngangisolo ngiya ngekoma kakhulu ngaso sonke isikhathi, futhi niyabona ngaba kanjalo ngaze ngangasakhona ngisho ukukhafuna emva kwesikhashana, ngangobe kakhulu kakhulu. Yebo ke niyabona, lowo ngeke kukwende, akukho lutho loliyokwenelisa. Angikhathali unganatha bokhokhi, unganatha noma yini loyifunako, lokunalawo mandi ecarbon lanongotelisiwe kanjalo njalo, akukho lokungenelisa koma njengalapho lile lamahle umfudlana wemanti labanzako lathi ochetha lowo koma tonke leti letinye tindlo titibambiso. Futhi kungani sifune kuthatha sibambiso? Ube ukhona umpapatiso welucobo wamoya longcwele lowenelisa yonke imisipha nekulangatelela lokusemphefumulweni wemuntu na. Bese sima ngqo ebusweni bekufa njengempostoli Pawula lomkhulu lowathi, oh kufa luphi luthonsi lwakho na, nekuthi thuna kuphi kuncoba kwakho na. Kodwa akabongwe uNkulunkulu losinika kuncoba ngenkosi yethu Jesu Kristu. Lokho kwendeka kuwe mnakethu, lokwenelisa lokho kuthula dru lokungcwele loku, noma lokho koma lokungcwele loku kuwe uyakwenelisa. Awudzingi kwenda noma yini lolunye ngako, ya uhlanda tindzebe. Futhi kukhona futhi bantu nje labaphila etikwemizwa, etikwe labanye bantu bathi yebo ke sinenchumbi yalo enhlanganweni yethu yemapentecostal, futhi batohamba bangene loku ngilokuhle bayobhambatha tandla tabo futhi badlale umculo, umculo ume liphakethe lemanti lehlela etikwayo yonke into. Niyabona manje siyakwenda loko, sizingene emkhubeni wekwenda loko, sinako sekuba nje ngulelinye lemasiko ethu. Ake nginitshele lokuthide, uma ukhonda uNkulunkulu ngemoya nangeliciniso, uma sekuba lisiko kuwe kukwenda ngoba ucabanga ukuthi ufanele ukwende, ngoba uyacabanga uma ungamemethi noma ugcume uye etuli naphansi noma udanse kanye nemculo, makhelwane wakho uto cabanga ukuthi sewuhlubukile, unatha emfudlaneni wemanti lemile, unjalo uze ugcwalise yonke imisipha, uze umoya lwengcwele luchobo lwawo ugobhode kuwe. Angikhathali noma ngabe umculo uyadlala, noma ngabe badlala mangisonzele uNkulunkulu wami kuwe, noma ngabe kuyini, umoya lwengcwele usasolo ukhalisa tinsimbi tengatimulo enhlitweni yakho. Loko kuyenelisa lezo sabelo saNkulunkulu lesenelisako, noma yini lengaphansi kwaloko sewugcedzile. Ungahle ukhulume ngelulwimi njengebantu netingelosi, ungahle unikele ngato tonke timpahla takho kuthi wondle labaphuyile, ungahle uprofete, ungahle ube nekwati uconze tonke timfihlakalo nato tonke letinto lethi, futhi usasolo ungabi lutho. BaseKorinte bekucala sahluko selishumi nakuthathu, kuze kube nguleyondvo letsite leyenelisako lengacedza kuphela loko koma. Umphefumulo wami wamela uNkulunkulu lophilako njengedluzela ilangathelela umfula wemandi ngaphandle ngiwuthole ngitobhupha uma ufika ekulambeleni uNkulunkulu kanjalo ikhona into letokwendeka umoya loyingcwele utokoholela kuleyo mithombo lemikhulu yaNkulunkulu yebo mnumzane manje kukhona into lenhle kukhonta ngamoya liciniso lelo kodwa ngaletinye tikhathi uba nemoya ngaphandle kweliciniso Johane longcwele wesine wathi sikhonta uNkulunkulu umoya neliciniso na Jesu uliciniso lokunjalo impela futhi ulivi le mithombo uNkulunkulu layithumela kwenelisa wena kukwemvelo sathane uyone yonke yawo ufake lilumbo lelinashevu kuwo wonke langangena kuyo kunjalo wathatha lowo mthombo lomkhulu welibandla leyo kwindlela uNkulunkulu Jesu wathi ethi kwalelidwala ndowulakha libandla lami Nemasango eHighdes angeke alehlule. Manje kukhona timpikiswano letehlukene taloko. Bantu beRoma iCatholic ithi walakhela ithi kwaPetro niyabona. Kuthi uma lokho kuba njalo, Petro wahlubuka etinsukwini letimbalo. Ngako kwakungesilo alakhelwanga empeleni ethi kwaPetro. Petra lidwala lelincane. Bese ke iProtestani ithi kuthi walakhela ethi kwakhe uqobo Jesu Kristu. Kungasiko kwehluka, kodwa ngiyehluka kubo. Akazange alakhele kunoma ngumuphi. Walakhela ethi kwesambulo sekuthi bekangubani. Wathi ubusisiwe wena Simoni, ndvotsana ya Jonas. Inyama nengathi akuzange kukwembulele lokhu, kodwa babe wami lo sezulwini ukwembulele lokhu. Hayi ngekwathi awukufundzanga etincwadi awukufundzanga ukujoyina libandla awukufundzanga ekumemetheni waku kodwa umoya longcwele luqobo lwawo ulethe umuntu waJesu Kristu kuwe manje ke ethi kwalelidwala ngitawulaka libandla lami nemasango sihogo angeka lehlule lowo goma lokungcwele kwenelisiwe kumuntu longuJesu Kristu Nako lapho khona nguleyo ndlo lesifuna kuyibuka yenelisa lokho goma ngaloko ulungile sithola ukuthi sifanele lwati ohe lwati kuyindlo lenkulu lesigcwalisako futhi namhla sigcwele lona kodwa niyabona lwati njengoba ngangisho ngalele linye lilanga ngikhuluma ngaleso sifundo selwati kwakunemuntu bekeme ngaphandle uyakhuluma nemngani wami eme lapho wathi uma umuntu angakholelwa emfundweni Ulifundzelani Pauli iBhayibheli na ba ngaqabanga yebo ke uma abanga kuvanga lokwashiwo inkosi Jesu bathi siva kanjani sithipha lesinjengami lengikushoko na abakhonanga ngisho kumchonza acace njengoba bekacacile washo lapho ngalelinye lilanga uma ningadli umthimba ingathi ninatha ingathi futhi nidle umthimba wendvotsana yemuntu anina kuphila kini akakuchazanga wahamba wachubeka kunjalo niyabona na yebo ke bathi lo muntu lo ulizimu simfuna kudla umthimba wakhe sinathe ingathi yakhe umunye ingathi yebantu niyabona ufuna sibe ngolomunye ingathi yebantu niyabona na leto tihlakaniphi kodwa wathi imvuta yami tiyaliva liphimbo lami niyabona lalitoda kulabakhethiwe uNkulunkulu lebeka abakhethe ngekwati ngaphambili nalabo babe akekho umuntu longetha kimi ngaphandle kwekudonswa ngubabe nabo bonke labo babe langiphe bona bayokuta bayolichonza labo bafundzi bebangalichonzi kodwa balikholwa niyabona na kunjalo uma nilikholwa ngingeke ngintichonze tindlo letinenge ngiyalikholwa noma kunjalo niyabona ngoba uNkulunkulu wathi lalinjalo lwathi niyathi livangeli la sathane lilwathi Menikwathi lokho na walishumayela ensimini yase Eden kuEva futhi wadukiswa livangeli lakhe lelwadi manje futhi usone sonke sivele sibantu ngalo lokho kunjalo impela bathatha etinhlelo tetemfundo batifaka ebandleni bonke bangaphandle ngqo lapho kodwa hayi even laNkuluNkulu cha mnumzane Awumathi uNkulunkulu ngemfundo, awumathi uNkulunkulu ngelwati kuthi kanjani, kufunda tibalo nekubitha emagama lamakhulu. Paula beka indvodza lekhaliphile, kodwa nake fika kuKristu, uthi wemukela moya longcwele, waya kubase Korinte wathi, angethi kini ngemavi la yengako enhlakanipho yemuntu, naloku nje beka ngakwenda. Wathi ngitakini ngemandla nangetibonakaliso ta moya longcwele, kude kukholwa kwenu kube kuNkulunkulu, hayi enhlakanipho yemuntu. Lo tsite Manje ngaletinye tikhathi senda tinhlelo telibandla babitha umelusi wabo wabo futhi libandla lihamba livotele umelusi bathi yebo ke lo melusi manje uneticulo etiphakeme letimbili ekolishi wafunda iminyaka lemine yescience yengcondo wathatha loku lolokunye futhi batovotela lolo hlobo lwenvota kuthi ingene ngani na esikhundleni samelusi lokholelwa evini laNkulunkulu liphefumulelwe futhi lingunkulunkulu futhi utawushumayela livi kungakhathaleki ukuthi bantu bativela kanjani ngalo uNkulunkulu watshela Hezekiah neyathi wathi shumayela loko noma ngabe bayalikholwa noma cha lishumayele na kanjani ngiyabona na kunjalo noma bayalemukela noma cha akusiko loko abamemukelanga Jesu kwachubeka ngqo alishumayela ngalokufanako nje ngiyabona na esikhundleni samelusi wangempela lotoshumayela livi ngempela futhi akholwe kuNkulunkulu betama kungenisa kuhlakanipha invota lenemfundo lendlula yonke umuntu longema epulpiti angathathi kodwa nje icishe imizuzu lelishumi nesihlanu kuze bakhone kufika ekhaya ngalokukhulu kusheshe futhi bahambe labanye bende lenye indlo narike akhone ukuthola imoto yemjako bese uqala kuphuma uthi bangaya emaphathini ekunyukunya nayo yonke into futhi kunjeku akusilutho lolunye ngaphandle kwekonakala kwemfundo lecutshanisiwe kunjalo loko kungiko impela nje kunjalo kodwa kuyini na kwenelisa kunambitha kwabo nebona kwenelisa kunambitha kwelilunga lelibandla lelive akwenelisi kunambitha kwalongcwele uyothatha livi ngaso sonke isikhathi kodwa bathi yeboke manje labo bantu uthite nje kancane kulahlekelwa emcondweni wabo niyabona nje abakutholi bona betama kuphila elusukwini lolwendlula akumangalisi pho ngiphuma lapha enshonalanga futhi ngithola ukuthi bonke betama kuphila elusukwini loselwendlula njalo bafuna letinye 13 suku temakhawa efashion lenzala bese ngihlela eKentucky tinsuku tebantu basemaphandleni labayifashion lenzala bafuna ukuthi iphathisa kwako banetinhlelo tako kodwa uma sekuta enkolweni leifashion lenzala abafuni lutho ngayo tinsuku leti ifashion lenzala na ngehlela lapha esikhathini semidlalo wokugibela wemakhawa ngabona ukuthi bebane wesifazane lomkhulu endasi lapho leyo ndvo leluhlatasa tjani ngaphansi kwemehlo akhe netinwele letimfishane letiphunguliwe ligwaye emlonyeni wakhe ngani kube bekakubonile lokho le emuva etinsuku intakatheni ngabe bacabanga ukuthi bekabola kancane kancane nzawana thide bona bebayomfaka ekhathi bekungathiwani kube mange wakho bengaphuma agcoke njengoba kugcoka wena nendvodzakati yakho namhla na kwakungentekani na bebayomuyisa esibhedlela setinhlanye impela uphuma angakagcoki isiketi yeboke manje khumbulani yinto lefanako namuhla umuntu uyabola enyameni yabo uma bendlula enzimeni yempilo lesemkhathini budzala emkhathini wamashumi lamabili neminyaka lengamashumi lamabili nesihlanu budzala takhe imtimba tebucopho babo tiyabola nato abana bantu sebabenjalo abasenako ukuchonza lokwenele abathi kuthi kusho ukuthini kuhlonipheka abawathi umehluko emkhathini walokulungile nalokungakalungi futhi naloku nje luhlelo lwabo lothemfundo ba beniyati yini imfundo ngiyakufakazisa kini ukuthi yadeveli na hayi kufunda nekubhala kodwa ngichonze ukuthi babeke imfundo yabo ebandleni lenu bulele etikwane bukhomanisi na iscience imfundo loyo uNkulunkulu wabo sathane niyabona nguloko lakwethula kuEva nguloko labasebambelele kuko manje sekuwelele emabandleni ethu sekuwelele kumaBaptist emaMethodist nePresbyterian emaPentecostal nabo bonke imfundo letsite sihlakaniphi sibanibani lotsite lodume nendvo lefana naloko loko nje kumphosa kumkhweshisele khashane naNkulunkulu kuliphutha Yebo mnumzane manje siyathola ukuthi bona kwenelisa sifiso sabo uma li libandla litovotela ukuthi kungene indlo lenjengaleyo kufike kukhombise ukuthi kunani emcondweni walelo bandla ukuthi sifiso sabo siyini ukuthi komela kwabo kukwani bafuna ukuthi bathi umelusi wethu unemcondo lobandi akanandzaba uma sigeza umtimba sihlangene futhi uhamba nathi Inkomba tanyana yatshela Sarah wami ngale lelinye lilanga Umelusi wayo bekakade ase-Afrika uthi nasabuya yahlubula timpahla tayo ngalobo busuku igcoke ithayithi lempintshako futhi yamentela umdanso iwatusi kumthokotisa ngoba bekakade ase-Afrika. Iwatusi sive khona laphayani yathi, mfana, ngabe ngingathanda kubona lenye yemantombatane ami ebandleni lami itama kwenda into lenjengaleyo iwatusi na? Niyabona kuyakhombisa nemelusi uyohlala futhi abuke lenye yelibandla lakhe lencane leneminyaka lelishumi nesithupha noma lishumi nesiphohlongo budzala intombatane ngaphandle lapho ihlubule kanjalo futhi ayivumele yenta loko angasho lutho. Loku khombisa ukuthi uvela emgodzini wemanti asemthoyi yena lucobo umuntu wankulunkulu ende indwele njengaleyo. Impela loku vakala kunganambitheki kodwa ngiyaconza ukuthi ngishumayela esiveni sonke futhi kodwa niyakwati loku futhi mina kethu thathe ake nginitshele lelo liciniso. Linde lifuna tindvo letifile kunjalo uthi loko kufile loko kunjalo impela ukhombisa ngalokhu cacile ukhombisa ngalokhu cacile nje lapha kuthi yini inhloko yabo nemboshongo wabo lolawulako kuthi yini lebanikako niyabona kuthi yini lesemphefumulweni wabo umphefumulo wabo ulangatelela tindvo letinjengaloko umphefumulo wabo ulangathelela libandla leliphakeme lelinekuhlakanipha lapho bantu bagcwa kahle ngempela nemelusi uthatha imizuzu lelishumi nesihlanu noma emashumi lamabili futhi uma uhamba wece kuloko bamdonsa bambuyisele ebhodini lemadikhoni futhi ufanele angasho lutho ngesono ufanele angasho lutho ngekugcoka tikhindi futhi angasho lutho ngebantu labenda loku loko noma lolokunye ufanele angakuphathi inhlobo loko uma bakwenda libhodi litomlahlela ngaphandle niyabona ukuthi kuyini na lelo lihlutho labo lendvodza lecabangako. LeBhayibheli lathi kuJohane wekucala sahluka sesibili ivesi leshumi nesihlanu uma nithanda lenqubo yelive noma tindvo talelive kungenxa yokuthi luthando lwaNkulunkulu alukho ngishonakini. Manje kuthiwani ngako konke loku lokuqhubekako labakwendile namuhla egameni lelibandla baticeceshela umdanso lothiwa sikwele ebandleni ibhanko ibhingo kwemaphathi umdanso wensha wekuthi inyikinya ema-twister donke letindvo leti. Bukani lo Elvis Presley, Devil emengethi cathulo, Pat Boone, Ricky Nelson, sikhubekiso lesikhulu kunato tonke lesive lesi lesake saba naso, kunjalo. Bathi oh, bakholwa ngempela, bahlabela emaculo ebuKristu, bebangakafanele bakwende. Libandla belingakafanele ngisho nokuyivumela indlo lenjengaleyo. Labanye balabafo laba, baphumela ngaphandle lapha, futhi kusihlwa base sehotela. Lalaba hamba ngemgwaqo ngaphandle lapha bayadansa futhi badlala umculo nayo yonke into kuthi ngebusuku lobulandzelako betha e-altar futhi bakhale kuthi ngebusuku lobulandzelako badlala umculo laphetulu. Oh Nkosi yami sawukele kungaze kufike phi kungcola bekuyoze kufike phi kanzi kungcola empeleni na? Yebo mnumzane akathi fakazise cala kuthi ungumuntu waNkulunkulu hayi yonke lendvo ngoba nje uyakwathi kushaya lugitali loludzala noma lenyindvo. Nesifiso sakho ungakhona kusho ukuthi ngubani lo sesihlalweni sebukhosi senhlitiyo yakho ngaloko lokuthandzako nguloko lokushoko wena uthi yebo ke ngicabanga ukuthi letyo tindvo tonke tilungile mina kethu Branham yebo ke khumbula nje manje enhlitweni yakho uyathi ukuthi kukhona ini lapho yebo mnumzane. Ngaloko lokondla umphefumulo wakho, loko umphefumulo wakho lokumelako, futhi ungakubona kwenelitha loko. Uma kungesilo lelivi, konake kukhona lokungalungi ngoba umoya longcwele uphila ngelivi kuphela. Niyabona na? Ngifuna nibone lenye ingodi lenkulu ngaphambi nje kwekuthi sivale. Uma ungenacala la noma nguyiphi yaletindvo leti lesengithi sithinzile. Uthi ikuthi ingodi yekutsebesela koma. Niyabona na? Wena uthi nginekoma lokungcwele kodwa anginacala mina kethu Branham lekuhamba nje futhi ngijoyine libandla netindvo letinjengaloku kodwa niyabona kutsebesela koma. Uma ukutsebesela kwenelitha komela emandi noba kudla utokufa uthi uma ukutsebesela loko komela lokukuwe uNkulunkulu utokufa ngekwakamoya. Ubita timvuselelo ulenzela libandla lakho kuthi libe nemvuselelo. Yebo ke leyo akusiyo imvuselelo yakho. Imvuselelo ifanele iqale ngekhathi kuwe ngqo uma ucala kumela uNkulunkulu. Lingahle lingabi khona lelinye lilunga lelibandla lelifuna leyo mvuselelo. Uma idzabuka ngekhathi kuwe, iyodzabuka kuletinye tindzawo. Niyabona na? Kodwa niyabona utsebesela lokho koma. Utsebesela kusenga inkomati. Uma inkomati i umbele ugcwele lubisi, futhi uma uyekela leyo nkomati ihlale kanjalo, itowe phusa. Lokho kunjalo impela. Nangabe utsebesela kunatha emandi, uthi ngeke ngisaphinde nje nginathe, utokufa. Utsebesela kudla kudla, utokufa. Ngako uma utsebesela kunika moya loyingcwele livi laNkulunkulu, utokufa. Nina maKristu, nina maBaptist, maMethodist, maPresbyterian, maPentecostal, maAssemblies of God, bakamunye, bakambili, bakamthathu, noma ngabe niyini, niyabona, angeni. Lo akusho lutho kimi. Angicabangi ukuthi kunenzaba kuNkulunkulu. Niyabona, unguwe wedwa, ubunye, ungeke uye ezulwini nilibandla, noma lilihlelo, utoya ezulwini ungumuntu loyedwa jwi, emkhathini wakho naNkulunkulu. Ngiloko kuphela, angikhathali ukuthi usonza kuliphi libandla. Uthi uma utsebesela kufunda iBhayibheli, nekukholwa iBhayibheli, namoya loyingcwele, kudondla ngaloko, utokufa. Jesu washo kuJohane loNgcwele, sahluko sesine, elivesi lesithathu, umbhalo, ngiwuthole kahle. Jesu washo ukuthi umuntu angeke aphile ngesinkwa sodwa, kodwa ngalo lonke livi, hayi nje ingxenye yalo. Sithatha lokuncane kancanyana lapha, lo ngikubita ngemthothelo weBhayibheli. Bathi yebo ke, ngikholwa lokhu, kodwa manje asewelele lapha niyabona. Niyabona na, ufanele ulithathe livi ngelivi. Jesu wathi, umuntu utawuphila ngalo lonke livi leliphuma emlonyeni waNkulunkulu. Benilikwathi lokho na? Futhi niyathi, sendelo lusuku lesiphila kulo, sendelo lusuku imphendvuketelo yetenkolo. Indodzakati yami yangibitela ngekhathi esikhathini esingesithe lesendlulile. Yase ithi kimi, babe, eluhlangothini lolulandzelako lwendlu. Yathi, wota ngalapha, sitoba neluhlelo lwetenkolo loludlalako. Kwakukuhlabela, kuhlabela emaculo. Futhi kwakuna Ricky lothithe lomncane akufunda etulu lapho. Futhi uma ngake ngabona inhlangano lesihlambalata lokungcwele kwakunguleyo. Labo bafo etulu lapho nebantu kwakubukeka kakhulu kwangathi kwakungumbukiso lodlalwa phansi. Kwakungathi sive semandiya. Futhi bebachubeka futhi bagcume baye etulu futhi bashayane ngesibhakela. Kuphi yini lehambe nebucotho? Liphi lawo maculo life fashion lenzala lesasivamise kuwahlabela futhi sithokothe emoyeni waNkulunkulu netinyembe titehle etihlathini tethu na? Futhi manje sitama kubamba kuphefumula kwethu size siphelelwe ngumoya, buze buso bethu buguquke bube luhlata sasibhakabhaka, kutama kukhombisa ukuthi siluhlobo loluthithe lwemhlabeleli. Niyabona sikukophe lokho kuHollywood nato tonke letinhlelo leti lesitibonako ngaloku uhlabela emaculo lokuhlanganiphile nekuqeqesha kweliphimbo. Ngiyathanda kuva kuhlabela lokukahle. Ngiyathanda kuva lokuyifashion lenzala lenhle lokuthinta enhlitiyweni. Uhlabela kwePentecostal. Kodwa impela ngiyakwenyanya kuva lokho kunswininida laba kubita ngekuthi kuhlabela namuhla. Kunjalo ngicabanga ukuthi lokho kuyinto lebuphukuphuku kakhulu impela kuyimpendvuketelo. Kunjalo ngiyathanda kubona indvodza uma indvodza. Ngiyakwenyanya kubona leyo legcwe impahla temkayo langaphansi ngaphandle lapha futhi ishelela eceleni neliroller lilenga lapha ngembili nemathani lamabili etinwele tilenga tibheke phansi njengemiyeko tijutshwe ngembili. Lokho bengingeke ngikubite ngendvodza lokho. Akathi ukuthi uwa ngakuluphi luhlangothi lwesive. Niyabona na? Kunjalo. Niyambona lo wesifazane bukani. Lo wesifazane wetama kuthi hula ende tinwele takhe tibe njengewesilisa. Lo wesilisa wetama kwenda tinwele takhe imiyeko njengewesifazane. Lo wesilisa ugcoka impahla temkakhe langaphansi. Lo wesifazane ugcoka i-overall yakhe. Niyabona? Impendvuketelo nje. Ndzawutonke. Uthi leyo yinto lefanako ngesive, ngebantu, ngemabandla, ngako konke, oNkulunkulu, kuphi kuphela kwalendo na? Kubuya kweNkosi Jesu Kristu, ngiloko kuphela kwako. Ngako, uma utsebesela kondla moya loyingcwele, ngelivi laNkulunkulu, Jesu wathi, lonke livi liyoba ngamoya loyingcwele. Uthi lalelani, manje, Uma wetama kuhondla ngento lengesiyo uma ungumoya loyingcwele welicobo ngekhathi kuwe uto wathi umehluko manje khumbulani livi laNkulunkulu lingiloko umoya loyingcwele lotondla ngako awutondli ngemdlandla awutondli ngemfundo awutondli ngekuya esontweni awutondli ngemascience etenkolo unalomnengi umehluko emkhathini wendlo letside lephefumulelwe kunekubuka ngete science yetenkolo yayo bonke labo siyazi labo betenkolo letinsuku tajesu ye bebaneligama neligama likhasi nelikhasi konke kwenekwe kahle mesiya bekafanele afike ngale ndlela kwakunguloko impela uthi bona bonke bakuphuthelwa Niyathi ukuthi Jesu wathini ngesikhathi efika wathi nine nibakababe wena udevel uthi niyokwenza imisebenzi yakhe kwakungake mbulwa kubo ukuthi livi la ngempela beliyini niyabona baphuthelwa ngilawo makona lamancane njengoba baphuthelwa namhla uma utoba kuleli futhi ube kuleli utoba kahle ningakukholwa lokho ufanele ube waKristu uthi uma ikhona indlo letsite ngekhathi kuwe ilambela Kristu khumbula nje ngesikhathi uselukhalweni lababe wakho wawunaye ngaleso sikhathi kodwa babe wakho bekasengakakwathi ngaleso sikhathi futhi wawungamathi babe wakho futhi wafanele ukuthi ufike futhi utalwe uNkulunkulu wenda indlela ngamake wakho abe ngumphetho wenhlanganyelo yaseke iyefika waseke uba wesilisa noma wesifazane noma ngabe kwakuyini waseke uyamconza babe wakho nababe wakho kuze akhone ukuhlanganyela nawe manje khumbula uma unekuphila lokuphakathi kuphila kwakho kwakuNkulunkulu ekuqaleni futhi kuphila uNkulunkulu ulivi uthi ke nesikhathi livi endiwa inyama kuJesu Kristu uNkulunkulu ehla kutho wakha emtimbeni wakhe lucobo watenda yena waba indodana yaNkulunkulu nesikhathi uNkulunkulu ehla kutho kwakha kuloko wena wawukuye nesikhathi abethelwa futhi wabethelwa naye futhi wafa naye eCalvary wangcwatshwa naye enzabeni futhi wavuka naye ekuseni ngephasika futhi manje sewuhleti kanye kanye etindzaweni tasezulwini kuye futhi manje sewunenhlanganyelo naye niyabona na uNkulunkulu lucobo lwakhe uba ngilomnye wethu akekho lokho wabona babe noma ngasiphi isikhathi kuphela lotelwe yethwa wa indvotsana babe umbonakalisile lokho kukuthi uNkulunkulu waba ngumuntu kuze akhone ukuhlanganyela nawe njengemuntu niyabona na futhi manje sewuyinyama naye uyinyama uNkulunkulu wendiwe inyama emkhathini wethu kumuntu wendvotsana yakhe Jesu Kristu futhi kuye kwakuna uNkulunkulu beka uNkulunkulu akukho lokusilele kwaNkulunkulu beka uNkulunkulu uNkulunkulu abonakaliswe endvotsaneni Jesu Kristu lokwamenda Emmanuel njengoba umprofeti wathi bekatoba nguye manje niyabonake beufanele ukuthi ube khona ngaphambi kokuthi umhlaba wendiwe ligama lakho lafakwa encwadini yokuphila yeliwulu futhi manje ke yini lo ngayidla na umoya longcwele uphila ngelivi laNkulunkulu Uthi manje esambulweni semashumi lamabili nakubili livesi lelishumi nemfica libhayibheli lathi lothosusa livilinye kuleli noma engethe livilinye kulo sabelo sakhe sithosuswa encwadini yokuphila niyabona ukuthi kujule kangakanani na ungeke umoya loyingcwele ungeke uphile ngetinto delive Njenganyoni leli tuba neliwabayi liwabayi lingumzenzisi lomkhulu liwabayi lomfo angaphuma lapha futhi angadla kolo lusuku lonke futhi awelele lapho futhi andizele kulokufile sidumbule sithala asidle naso angahlala ensimini futhi angadla kanye nelituba kolo bese uyawela futhi adle sidumbule sifile Kodwa lituba lingadla kolo lusuku lonke kodwa lingeke lidle sithumbu lesifile ngoba lilituba futhi lituba lide inyongo kuluma kanye kuleso sithumbu lesifile kungalibulala lituba niyabona lide inyongo futhi nguleyo ndlela lelingiyo akukho kubaba futhi kungaleyo ndlela kwangempela umkhristu mbamba abathi funti indoda elive badla nje livi laNkulunkulu futhi lona lodwa loko lokuhlandekile lihlutho lendvotha lecabangako niyabona bendlula kulelo futhi lelo lodwa tindwa letifile telive tiyanuka kubo bukani liwabayi lelidzala etinsukwini tekubhujiswa kwemhlaba ngazamcolo lindiza lisuka emtimbeni liya emtimbeni lidla leto tithumbu letinzala alibuyelanga emkhunjini kepha lituba alikutholanga kwekuphumulela kwetinyawo talo niyabona libiyela emkhunjini lapho belithola khona lokuluhlavu futhi nguleyo ndlela lesiyendako siphila ngelivi lankulunkulu Kuthi isihlabelelo temashumi lamane nakubili David ufanele kuthi wabhala lesihlabelelo tihlabelelo temashumi lamane nakubili ngesikhathi angulo tingelwako ngesikhathi athi umphefumulo wami womela wena njengendluzela ilangathelela umfula wemandi bukani wakhala David bekangulo tingelwako bekathi bekane mafutha ekumgcoba kuye bekathi ukuthi bekathoba inkosi umprofeti bekamgcobele kuba inkosi Manje qaphelane futhi nango lapho bekane sicukule sincane semasotsha endiwe betive kanjalo njalo yase sicongweni senthaba lapho lidolopha lakubo lucobo lelithandzekako ngenxa yesono sabo bebakhakha kwenza utonke ngemafilisti na David ngalolo suku lolushisako kufanele ukuthi kwaba kungaleso sikhathi lapho abhala khona lesihlabelelo lesi njengendluzele ilangathelela umfula wemandi Qaphelani David akulesimo lesi wabuka endasi wabuka lidolobha lakubo lelithandzekako futhi wakhumbula ngesikhathi asengumfanyana bekavamise ukukhipha timvu ngakulesitiba lesitsite lapho bekungulelikhulu lelihle live lemanti lamakhulu kanjalo nelive lesingwa endasi lapho empeleni Bethlehem kuchaza ukuthi indlu yesingwa sankulunkulu Kwase kuthi ke ngesikhathi David akhumbula ahamba ngalapho uthi anatha lawo manti lamnandi lapho lile uthi nangu lapha bekalele khona enhla manje lotingelwako akhashane nebantu bakhe lucobo bekangenandzawo lebekangaya kuyo nemphefumulo wakhe ufanele ukuthi wawukhalela lawo manti lamnandi lapho lile Bekana letinye tingceku lapho leta lesincane nje sesifiso sakhe bese ngumyalo futhi ta letinzathu tathu talwa tafohla indlela yathu kulelo line lemafilisti emamayela lalishumi nesihlanu emamayela lasikhombisa noma lenyindo endasi taphindze tabuya tivula indlela yathu tase timbuyela nesinatho salawo mandi Kodwa umphefumulo womile umtimba wakhe bekasenhla lapho mhlawumbe waze wanatha kunoma yini lebengayithola ikhumba letitsite letinzala tethi mbuti netindo letinemandi latsite lamadzala lashisa ukuso ngalo losuku lolushisako wacabanga uma nje bengingake ngithi kulala ngesisu bese ngicetha lokoma loku lenginako Kube nje bengingehlela lapho endase Bethlehem bese ngithi kulala ngesisu ngakuleso siyalo bese ngiyanatha futhi ngesikhathi behla futhi bayokha emandi base babuya nawo koma kwemphefumulo wakhe kwakukhulu kakhulu kungesiko kweBethlehem kodwa kwaseJerusalem umphefumulo wakhe wawunjalo ngako wanikela ngemandi wathi ngingeke ngize ngiwanathe ngisho nekuwanatha wawathululela emhlabathini Niyabona umphefumulo wakhe wawumele kakhulu uNkulunkulu kunaloko bewungiko kwenelisa kucetha lokumnanzi koma kwakhe kwemtimba wakhe ngemanti lamnanzi lapholile wawathululela emhlabathini Niyabona indlu yaNkulunkulu emanti lapholisa umphefumulo aseJerusalem lesetulu Jesu wathi kuJohane wesithupha Livesi lemashumi lamathathu nakuthathu ngisingwa sekuphila ngisingwa sekuphila Bethlehem indlu yaNkuluNkulu libandla lethu libandla laNkuluNkulu lasemhlabeni libandla lelilapha emhlabeni siyathanda kuya ebandleni lapha emhlabeni kodwa inkulu Jerusalema lesetulu lenguNkuluNkulu iJerusalem lesetulu lenguNkuluNkulu kukhulu lokho kohoma kwemphefumulo kuba lapho kanye naye kunaloko lebe kungaba khona kuthi nje utenelise wena ngekujoyina libandla zawanathide Niyabona kujoyina libandla akukwenelisi lokho kohoma David wakufakazisa lapha lamandi avela ngqo endlini yaNkuluNkulu niyabona wabathululela emhlabathini kuthola umusa kuthola lesimnanzi sinatho lesipholile lesivela uNkuluNkulu ngisho nakuloko lokukhulu kunekoma lokukuwe nguloko kohoma kwekomela uNkuluNkulu kwemphefumulo Qaphelani iJerusalema ligama iJerusalema ivela etulu liBhayibheli lasho sine lesi ingumake wethu sonke naKristu ungumake wethu siyaxonza ukuthi uNkulunkulu ungumake wethu ngoba sitalwa nguye leligama kalula nje lichaza ukuthula Jerusalema Shalom noma Shalom lokuchaza ukuthula Jerusalem niyabona kuchaza ukuthula Kufanele kube kukhulu kakhulu koma kwanoma ngumuphi umphefumulo kwemande kuphila kunenkuthi uthi welibandla koma kwemphefumulo kungeke kweneliswe koma kweliqiniso kwangempela kungaphendukethelwa ungacabanga ukuthi ukahle uma ujoyina libandla kodwa lokho akusiko lokho ngeke kwenelise komela uNkulunkulu lokungcwele kweluchobo impela nje ngeke kwakwenda nje ku nje akukho lapho Manje Davide wathi etihlabelelweni temashumi lamane nakubili livesi lesikhombisa lapho uma kujula kubitana nekujula ekuhlokomeni kwetimpopho matako kubita kwemphefumulo mbukani bengivamile kusebentisa lokhu njengekuchaza ngekufanekisa uma kunesigwedlo emgogodleni wenhlanzi sadzingeka ukuthi sibekwe lapho kude ikwathi kuhlamba ngaso inesidzingo saloko manje kube beyingathi ke ngitoba inhlanzi lehlukile Ngitoba ngulekhali iphile inhlanzi lefundzile ehe ngitoba nje ngitokholwa lenyi science yetenkolo sibili ngikhola ukuthi angidzingeki ukuthi ngibe naleso sigwedlo beyingeke ihambe indzawo lenze kakhulu emantini beyito hamba na futhi kunjalo impela kube sihlahla besithiteke manje ngiyathi kufanele kube nemhlaba kucala kude ngimilele kuwo kunjalo ngifanele kimile lapha emhlabeni Kodwa ngitoba sihlahla lesehlukile ngifuna nje ukuthi bangihlalise lapha emkhathini nestaladi kuze nginakeke na niyabona bese ngeke siphile sikhathi lesidze kakhulu niyabona na kunjalo uma kujula kubitana nekujula kuthatha lokungetulu kokujoyina libandla nje kuthatha lokungetulu kokuchawulana nemshumayeni kuthatha lokungetulu kokuphila lenhle impilo lecondzile kuthatha indlo letside kwenelisa lingekhathi lakho lokuthululwa kwehle kuvela kuNkulunkulu kungene emphefumulweni kujula kubitana nekujula ekuhlokomeni kwetimpopho matako onkhosi kujula kubitana nekujula hlobo luni lwekoma lebe singacabanga ukuthi belukuthi kusihlwa na sine njengabantu bemapentecostal sifinyelela kuphi na hlobo luni lwekoma lolukithi na hlobo luni lwekoma lolukimi na Hlobo luni lwekoma lolukini na ningetami kuthulisa du lokho komela uNkulunkulu lokungcwele eminyakeni lendlula ngesikhathi bavamise kuba negolide ngaphandle la etintsabeni ngafunda indzaba eminyakeni leminingi lendlula angiyikhohlwa yayithi kwakukhona umhlwayi lowaphuma lapha ndzawana tsite ngale kwetintsaba lapha futhi bekahlwaya igolide futhi watitshela esicinzini lesicebile Uthi wabuya acabanga ukuthi uma afika edolobheni ukuthi utoba yini ingathatho takhe yaseyiphelile yonke futhi wetama ukuthi kusasa ngitongena futhi ngito luhambo lwelusuku lunye nje utawube sekasedolobheni futhi utoba naleli golide futhi bebanelisaka lelikhulu ligcwele yona bekahamba kanye nenja kungesiko ke kucathanisa manje inja namoya loyingcwele kodwa njengoba ngenda kufanekiza kodwa lenja ebusuku lomhlwayi wacambalala embedzeni wakhe wase uqala kucabanga manje kusasa ngitofaka yonke igolide yami futhi ngitoba nguloku nje lebe ngisolo ngifuna kuba ngiko bengisolo ngifuna kuba injinga bengifuna kuba netindvo tami letinhle kanjalo njalo Yase ke lenja iqala kukhonkotha uthi ngoba kwakunesitha lesasisondzela futhi waphumela lapho wase uthi thula futhi ngakho lenja yathula futhi wathi nje angakachethi kubuyela embedzeni kwaqala kwangathi uyedela nenja yaqala futhi nje igcuma eluketaneni wase uya eminyango futhi wathi thula ngifuna wathi ukuthi kusasa nginjinga uyabona Uthi lawo bekungemaphupho akhe namakhulu kodwa lenja yaqala kukhonkotha futhi futhi ekugcineni wadumateka kakhulu wahamba wase uthatha sibhamu sakhe lesifishane wase udubula lenja futhi wayibulala wathi angeke ngisaba nemsebenzi wakho na kanjani kusasa ngiyijinga ngitoba injinga kusasa Wase ubeka sibhamu phansi ekhoneni, wase ufulathela umnyango walala. Nalendvodza beyikathi imlandzela tinsuku yangena ngekunyenya yase iyambulala. Beyangase siyo injinga niyabona. Wayithulisa leyo nsimbi lecwayisako lebe yetama kumtshela ukuthi impilo yakhe yayisengotini. Futhi mnakethu thathe, ungeke uze ukwathi ku ungetami hlobo kuthulisa du loko kubitha lokungcwele enhlitweni yakho. Uyabona, ngekujoyina libandla, ngekusho ngenhloko sivumo kholo, ngekuba wenhlangano letside. Yinye kuphela into lengenelisa lowo ngumuntu Jesu Kristu. Njengendluzela ilangathelela umfula wemanti, kanjalo umphefumulo wami womela wena, oh Nkulunkulu. Umphefumulo wami womela Nkulunkulu ophilako. Ngiyabona kukhona lokhu kuwe lokufuna kubona kunyakatha kwaNkulunkulu. Umphefumulo wakho womela kona, ungavimbi lutho lolungaphandle kwaloko. Ungavumeli umelusi lothite akutshele, ufanele nje uchawule isandla sakhe. Ujoyine libandla noma ube walena inhlangano ungakubulali lokho kuthula du lokungcwele uyakwecwayisa lelinye lilanga liyofika lapho uyokwehlela ekupheleni kwemgwaqo njengathatha lomncane edolobheni lakithi la sivela khona watshela intombadanyana yenyukela lapho esontweni futhi intombadanyana lenhle impela futhi yayida yehla ngesitalade yayinetinwele letinze niyati netinwele tayo didronse tabhekiswa emuva njengekwesuleka kwaanyanisi locatiwe cishe nebuso bayo babubukeka bungakaphendwa nale ntombatana beyivamise kuhlekisa ngayo yathi kube bewude loyo mshumayeli lonenhloko lesichebethu leninaye etulu lapho ikhuluma ngami yathi bewungabukeka njengendvo letsite lehloniphekile kodwa ubukeka njengendvo letsite lephuma esitolo sasendvulo futhi oh yavele nje yayihaliga etukamalahle sonke isikhathi uma iyibona ikanjalo yathi umelusi wethu unemcondo lovulekile yathi uyabathi loko kungani wenda kanjalo na loko akusho lutho kuthi ugcoka kanjani noma ucabanga kanjani kuyasho libhayibheli laNkulunkulu lithi kuyasho sitophila ngalo lonke livi ngakho le ntombatane lencane ayizange iyinake nakancane yachubeka isithunya senkolo manje ngakho ke lo thathe lomncane wangenwa ngugcunsula futhi wafa umngani wami wafutha emafutha ekugcobisela kungaboli kuyo nesikhathi ifa wangitshela kwathi emva kokuba seyifile bekasolo akuva kunuka kwalamafutha beka nembobo ledleke kuye eceleni gcunsula abazange ngisho batali bakhe bebangathi ukuthi kwakuyini lobe kumphethe futhi wafa Kodwa ngaphambi kokuthi ife bekafundisa sonto skolo nalo lonke licembu lelincane la sonto skolo langena bebafuna kumbona ngesikhathi esuka aya ezulwini dingelosi tifika timethwala tihamba naye nemelusi wakhe ngaphandle abhema ligwayi ahamba ehla enyuka nelihola lesibhedlela futhi bonke bebatohlabela ngesikhathi sikatofa niyati bebathi kuthi bekatokufa bodokotela bathi nakafa ngakho bonke bebathobona tingelosi tifika timthwala tihamba naye futhi khona kuloyo mnyama ngesikhathi sekabhekene nemathiniso manje bekalilunga lelibandla lelethembekile beyangithishela wasonto sikolwa nelilunga lelibandla lelethembekile lelibandla lelihlelo lelikhulu lelihle kodwa ngesikhathi sekaqala kuzabalaza kufa kwamshaya emehlo akhe ahlahleka futhi wathi ngilahlekile hambani lanze umelusi wacisha ligwayi lakhe wase uyangena wathi ngilapha sithothola dokotela kuthi akuhlome umjovo ihypo wathi angifuni kwasa hypo wathi wena mdukisi wemuntu ngiyafa futhi ngiyayizihogweni futhi ngilahlekile ngoba wena wehluleka kungitshela liciniso hamba ulanze leya ntombatana lengigood you lencane futhi niyilethe lapha kimi ngalokukhulu kushesha iqinisile Linza uze ubhekane nemaciniso kanye ungake wetame kumisa lowo kuthula du lokungcwele ungakuchumisi ukususe ngalesithide sesimanje semfundo sibhamu lesifisha lesinemibhobho lemibili lalela kuleso sechwayiso samoya longcwele kusihlwa lokwecwayisako ngindlela liciniso nekuphila akekho umuntu lota kubabe ngaphandle kwami futhi ulivi asikhothamise inhloko tethu umzuzwana nje Ngisafuna ukucaphula lelinye futhi livi lenkosi Jesu. Nisacabanga ngakho. Jesu wathi kuMathewu 5, babusisiwe labalambako futhi bome kubusisiwe ngisho kuba naloko goma kuwe. Ngabe sawuke wafika endzaweni lapho yonke incubo yenu yonke seyoniwe kakhulu buhlelo netinkolo letilide letincane temacenjana netintho imiso temasonto letincane temphakathi njengokujoyina emadlangala kanjalo njalo nisuka esontweni ndiye esontweni na ngabe devele ukhonile ukuthi afake lawo manti ekonakala futhi nikhaphakela kuwo njengengulube emseleni wekudlela na nibe kanzi anathi ngisho nekuthi kuyini kuchetha komela nkulunkulu kwangempela kumbona emaciniso ngamoya loyingcwele aphila kini futhi ubonakalisa uma ungaleyo ndlela kusihlwa uma usamomela enkulunkulu ake nginitshele kukhona umthombo logcwaliswe ngengadi lemunyo emithanjeni ya Emmanuel lapho toni ibhukusha ngaphansi kwesikhukhula isuse lonke libala labo lelicala lelo sela lebelifa lajabula kubona lowo mthombo ngelusuku lwalo nami mangibe lapho naloku nje ngenyanyeka njengalo ngihlandwe tonke tono tami solo kusukela nje ngekukholwa ngawubona lowo mfudlana lovetwa amanceba akho lageletako luthando loluhlengako beluyingcikithi yami uthi luyoba ngiyo ngize ngife uma unaloko goma kusihlwa kwathi kabanti kaNkulunkulu nekuta usonzele kakhulu kuye ungasiphakamisa nje sandla sakho manje yonke inhloko ikhotheme uthi ngikhulekele oNkulunkulu awubuke letandla ngaphandle eveni lapho kusakada kuta khona manje kusuka empumalanga enyakatho enshonalanga naseningizimu nine lenisemakhamelweni phakamisani ithandla tenu ubelusi nanoma yini lelapho kuthi sifiso sakho wena into letsithele kuwe yomela uNkulunkulu loko goma lokungcwele ungakwenelisi oh wena uthi mina kethu Branham ngangake ngamemeta kanye ngadansa emoyeni ungakuthathi loko cha Linza kuze kufike lokho kweneliseka sabelo sekweneliseka sekugcwala kwamoya loyingcwele singene bese ke letinsimbi leti tekujabula kwekumemeta nokukhuluma ngetilimi nekudansa emoyeni titofika awona udzingeka ukuthi ukwende ngemiculo utokwenda uma wehla ngemgwaqo emotweni yakho utokwenda uma uthanyela siyilo utokwenda uma ushayela tipikili elubonzeni ngemsebenti wakho wekubada noma ngabe ukuphi leyo njabulo lengakhulumeki nalegcwele inkathi imulo manje asikhuleke baba losezulwini lothandzekako lo mutse loyinzenzenze lodonsile lomlayeto lomncane kusihlwa kodwa uNkulunkulu lothandzekako kwangathi umoya wakho loyingcwele ungethula inchazelo kuyo yonke inhlitiyo kulo impela leli bandla kusihlwa kube khona nje inombolo letiphindzaphindziwe tetandla letiphakeme kuyo yonke indzawo khona kulamahola nasetindzaweni tonke siyakhuleka uNkulunkulu othandzekako sikhulekela bona oh kwangathi leso sabelo lesenelisako saNkulunkulu lesinguKristu lithemba lenkatimulo lithemba lekuphila kini kwangathi lingeta kuloyo naloyo wabo Kashane le ngaphandle esiveni sonke kusuka eCalifornia enhla le eNew York manje lapho khona kusese kuseni kakhulu balalele enhla lapho kuwelele eNew Hampshire futhi kwehlele ngaseBoston nakuyo yonke indzawo kwehlele eTexas kwendlule eIndiana kuphumele eCalifornia nasemacenzelweni oh uNkulunkulu buka leto tandla buka ukuthi kukhona ini ngaphansi kwato ngoze leyo nhlitiyo lapho lelambako naleyo mako lolusuku loluphendluketelwe lapho Devele aphumbuthekisa khona emehlo ebantu ukuthi bajoyine libandla nje futhi athi nguloko kuphela lenikudzingako futhi basaloku batibuka bona lucobo futhi babone indlela lebenda ngayo nesifiso labanaso sekufana nelive libe kanze libhayibheli liyasitshela ukuthi uma nje sithandza ngisho indoda live luthando laNkulunkulu alukho ngisho kithi cabanga nje babe ukuthi angaliphendvuketela kanjani lelo live leliciniso langempela ukuthi bangasho kanjani ukuthi oh siyalikholwa libhayibheli kodwa hayi lokho asikukholwa lokho sikholwa ukuthi lokho kwakukwalomunye umnyaka sikholwa ukuthi lokho nguloko ngoba lelinye lihlelo lishile etingcondo tabo tangena kulowo mgothi wemanti asemthoyi Abe kanzi Jesu wathi noma ngibani loyosusa livilinye kuleli noma angete livilinye kulo sabelo sakhe sithosuswa encwadini yokuphila Ngulunkulu othandekako, cabanga ngekujapha lokunengi lapho ekwahlulelweni. Lapho bantu aphile lenhle, lehlandekile impilo lengcwele, baya esontweni ngalokwethembekile ngawo onke emandla abo futhi balahleke. Cabanga ngalabo bafarisi kanjani kusukela basebafanyana baceceshwa evini bakhuphuka bendlula etikolweni nako konke bangcwele bebafanele nakungenjalo bebangagcotshwa ngematshe bafe naJesu wathi nebakababe wena udevele kuthi Israyeli waya kanjani endasi lapho kuthi loku uma kube sexwayiso kumapentecostali ngosi eveni lonke kuthi Moses waba kanjani umprofeti wehlela eGibhithe kutogcwalisa livi laNkulunkulu kuletha kukhanya kwakusihlwa kubo kuthi bebayibone kanjani imimangaliso lemikhulu yaNkulunkulu kuthi bamlandzela kanjani bawela lwandle lolubovu wabhaphathiselwa kuye bayongena ehlane futhi badla kudla kwetingelosi lokwehla kuvela ezulwini base ke bencaba kuthatha lonke livi nase babuya bavela eKadesh Barnea eKadesh Barnea bavela eVeni lesethembiso base bathi banjengetichwaga ngeke sikwende abe nkulunkulu athite sengivele nginininika lelive emnceleni Jesu wathi bona wonke wonke wabo babhubha bafile balahlekile bangena nkulunkulu noma bathendile tonke letinvo lete bayibona le mimangaliso lena batijabulela badansa phansi nasetulu elugwini lwelwandle naMiriam ngesikhathi bashaya ithamburini futhi bathathu kuphela etigidzini letimbili labangena siyaconza babe kuthi Uma sithotha takhilufuto letiphuma elukhalweni lowesilisa nowesifazane lihlangana ndzawonye sinye kuphela esigidzini lesemukelwako yinye inhlanyelwana yokuphila lephuma kwesilisa ithola licandza lelinothile lewesifazane wesifazane naletinye letisigidzi tiyabhupha kunesigidzi tigidzi letimbili tiphuma eGibhithe lababili Joshua naCaleb bangena eVeni munye esigidzini babe ngiyathuthumela uma ngicabanga ngaloko cabanga eveni lonke namuhla emaKristu atigidzi letingemakhulu lasihlanu loko bekungaba ngemakhulu lasihlanu uma bekungafika kusihlwa oh nkulunkulu asikhumbule ukuthi lonke livi laNkulunkulu limile sikhumbuto sifanele silikholwe sifanele sililalele futhi ngesikhathi uthi phendukani ngulowo naloyo wenu aphaphathiswe egameni laJesu Kristu kuwokuthethelelwa kwetono khona ntakwemukeliswa sipho samoya longcwele ngoba lesethembiso senu nesebantwana benu nesabo bonke labakuthi ngisho nalabaningi iNkosi uNkulunkulu wethu leyo babida kuthi uNkulunkulu usabida kusihlwa nalesethembiso sikhona uma nje usabida nebafundisi basemasontweni ushwile etingqondo talabo bantu futhi bakuchonzisa ngesemfundo sikolo sescience yetinkolo sebuhlelo kuya enveni ukuthi oh uyakholwa nje develi uyakholwa naye kodwa angeke awemukele umoya lwengcwele Judas Iscariot bekali wenda konke lokhu lokusele bafundi bakwenda bashumayela livangeli kodwa lapho sekufika sikhathi sekuthi athole umoya lwengcwele wakhombisa imibala yakhe Nkulunkulu kwangathi labantu balelive kusihlwa bangaconza ukuthi ngaphandle kwalolo lwati lwesipiliyoni balahlekile kwangathi kungenteka kusihlwa ukuthi imiphumela yabo itokweneliswa sabelo sakho Nkosi njengoba sibanikela esandleni sakho sebakho Nkosi sine sibopheleleke kuphela evini ngikhulekela ukuthi batokholwa ngayo yonke inhliziyo yabo futhi bagcwaliswe ngamoya longcwele sicela egameni la Jesu amen
Yam Sansa Moba Wangitsa Zagukala Futhi wangitse Ngeli Sinzi so esahlen saseka fari
oh ngabe usabelo sakho lesenelisa kona oh he niyamthanda ngayo yonke inhliziyo yenu na
Manje lawo mavi ngaletinye tikhathi ayasika kodwa asihlabele sikumoya manje niyabona ngamunye wethu manje asichawulane nemnakethu lohleti edute nawe thathe bese nje sithi uNkulunkulu akubusise sihambi njengoba sisale hlabela futhi nge Manje sichawulanile lomunye nalomunye manje asivale emehlo ethu nje futhi sihlabele ngamoya siphakamisele tandla tethu kuye Nyamtsanza Nyamtsanza Ngoba wangitha zakuqala Uthi wangithe ngeli sinziso esihlahleni sasekhavari Oh akamangalisi na usimangaliso Jesu kimi Umelulegi ingosi yekuthula uNkulunkulu lonamandla unguye uyangintsindisa uyangigcina kuso sonke sono nelihlazo usimangaliso umhlengi wami malithunyiswe ligama lakhe oh usimangaliso Jesu kimi umelulegi ingosi yekuthula uNkulunkulu lonamandla unguye Uyangisindisa uyangigcina kuso sonke sono nelihlazo usimangaliso umhlengi wami malithunyiswe gama lakhe Oh ngabe nine kushisekela ngikwatana kwenu ngalokwenteke kini ngaKristu na akasiso simangaliso na akenelisi na bengilahlekile manje sengitholiwe ngikhululiwe ekulahleni Jesu nginika inkululeko nensindiso legcwele Uyangisindisa uyangigcina kuso sonke sono nelihlazo Usimangaliso umhlengi wami malithunyiswe ligama lakhe Oh usimangaliso Jesu kimi Umeluleki inkosi yakuthula uNkulunkulu nemandla unguye uyangisindisa uyangigcina kuso sonke nelihlazo usimangaliso umhlengi wami malithunyiswe ligama lakhe niyakholwa ukuthi lokho kusembhalweni na libhayibheli lathi shayani tandla tenu nenda umsindo wokujabula enkosini niyathi bengisolo ngikufuna kudlala umculo indvodzakati yami Rebecca ufunda ipiano umfana wami ufunda licilongo kodwa ngafunda lokushayako lokunetintsambo letilishumi usimangaliso Jesu kimi Umeluleki ngosi yekuthula uNkulunkulu nemandla unguye uyangisindisa uyangigcina kuso sonke sono nelihlazo usimangaliso umhlengi wami malithunyiswe ligama lakhe niyamthanda na sito hambe kukhanyeni kukhanya lokuhle kuvela lapha mathonsa matola emusa khanya khona Gusikanyisa zawotonge mini nasebusuku Jesu ukukhanya kwelive Yito hambe kukhanyeni ukukhanya lokuhle kuvela lapho emathonsa matolo emsa akhanya khona Gusikanyisa zawotonge emini nasebusuku Jesu kukhanya kwelive.
Worship God with everything you have.
Mkhonde uNkulunkulu ngako konke leninako. Lapho labangwele bamasha bangena Lapho labangwele bamasha bangena Ngosi ngifuna kuba kuleso sibalo Lapho bangwele bamasha bangena Lapho labo beyithwesa umchele Ngosi yako konke Lapho bayithwesa umchele inkosi yako konke Ngosi ngifuna kuba kuleso sibalo Lapho bayithwesa umchele inkosi yako konke Olapho lilanga lencaba kukhanya Lapho lilanga lencaba kukhanya Ngosi ngifuna kuba kuleso sibalo Lapho lilanga lencaba kukhanya Niyakuthanda lokho na manje angathi noma inyawo tenu tiphendukile yini anisadance inhlobo lengaphandle lapho nentele live na niyabona na asiphambase tinyawo tethu enkosini enkosini wena ngabe tandla takho tiphendukile awusebi na indzebe takho tiphendukile awusaqambi emanga na ningafaki nje inkolo enhloko yenu Yifakeni yonke indzawo kini ngiloko ke kubita umuntu wonke kunjalo manje asiphambathe tinyawo tethu lapho labangwele bamasha bangena lapho labangwele bamasha bangena ngosi ngifuna kuba kuleso sibalo lapho labangwele bamasha bangena Olapho labangwele bamasha bangena Lapho labangwele bamasha bangena Ngosi ngifuna kuba kuleso sibalo Lapho labangwele bamasha bangena Manje siphakamise tandla tethu nje Lapho labangwele bamasha bangena Lapho labangwele bamasha bangena Ngosi ngifuna kuba kuleso sibalo Lapho labangwele bamasha bangena Lapho bayithwesa umchele inkosi yako konke Lapho bayithwesa umchele inkosi yako konke Ngosi ngifuna kuba kuleso sibalo Lapho bayithwesa umchele inkosi yako konke Animthanzi na ngako ke sito hambe kukhanyeni kukhanya niyati kukhanya lokuhle kuvela lapho emathonsi ematolo emusa akhanya khona awu kusikhanyisa ndzawo donge emini nasebusuku Jesu ukhanya kwelive Niyakholwa ukuthi ukukhanya kwelive na Niyakholwa na Paula wathi uma ngihlabela ngitohlabela ngamoya uma ngikhonda ngitokhonda ngamoya Niyabona noma ngabe yini leni yentako kwendeni konke ngamoya kunjalo namoya uphilisa livi ngabe kunjalo na kunjalo yebo mnumzane Nonge nine Labangwele bekukhanya memedelani Jesu kukhanya kwelive Umusa lesihawu egameni lakhe Jesu kukhanya kwe Manje ke sendani na Sito hambe kukhanyeni Kukhanya lo kuhle Kuvela lapho emathonse matolo emsakanya kona Gusi kanyi sanza otonge emini nasebusuku. Jesu gukanya kwelive.
Ngiyaxolisa kunidida badlali kanjalo kodwa ngivele bese ngiyathatheka nje akukho lokungcono lengkwatiko ngaphandle kokukhonda nje ngule ndlela lokwenda ngayo yebo mnumzane ngiyabonga ngalethuba mina kethu Mark kuthi angitohlanganyela nawe nelibandla lakho lapha kusihlwa bonke labantu laba labahle Nani nini leni phakamise tandla tenu nentela umbhabhathiso womoya longcwele ngiyethemba ukuthi nitobonana nemelusi Mark lapha noma labanye babo bese nibuyela emuva ekamelweni lapha futhi khumbulani nje ngesikhathi uNkulunkulu akhuluma live ekuqaleni futhi wathi akube khona kwafanele kube khona futhi wathi babusisiwe labalamba bomele kulunga ngoba bayosuthiswa niyabona kufanele kwendeke wotani nivakashele umelusi wenu lapha uthi nime ngakuye lapho ashumayela livangele manje asihlabele futhi lelo culo lelimnandi lelitsala ngiyalithanda nje lelo sitohambe kukhanyeni Jesu wathi ngikukhanya nani nikuye niyabona na ningena kanjani kuye na ngekumjoyina na cha ngekuchawula na cha umbhabhathiso wemanti na cha ngamoya munye sine sonke sibhabhathiselwe emtimbeni munye lokungumtimba wakristu futhi kulowo mtimba kunetiphiwo tamoya letimfica letisebenza ngemtimba wakuleyo ndzawo libandla lakuleyo ndzawo lobo bupostoli uma ngake ngabadi kunjalo Ngako sito hlala sisekukhanyeni ekukhanyeni lokuhle kuvela lapha emathonsi ematolo emusa khona Kulungile kusikhanyisa ndza wodonge emini nase kube indokoto sibili